Asunga namawa uno mutina la mbuye yesu Dibo didata utenhera mochuluka Dibo mawa uno nine Nindi na zute mola uno Ine minatranga ti Ndashedwe lapo po chuka Dibo ine tukugani zari yesa kujua Jisajate zoziri Sobanolino Ine ndinafika kunyumba mawa uina Kapena usiku uino Dibo oyandika na nae wanga Anale ataima papalo Iye ndi mwana wake wankazi wang'ono. Mkazi wake ndi namwino muchipinda cha pakati uko kuchipatala. Kotero iye anali ndi ndodo kudzanja lake. Yodalika pafupi chonchi ili ndi zolemba pang'ono pa iyo kalibo ni tena. Ndi kanthu kakang'ono kanati agogo amuna Abrahamu mungazi. Ine ndikukhulupirira pafupi 3 October 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 3 October
Excuse me, that sister kid this morning for not being up when you come
out of Ohio.
Feel about 10 years older, I think, after that.
Ine ndiuganiza izo zili pafupi zolondola. Ndipo mazulo ine ndinali nawo mwayi wokakhala ndi kwa imodzi ya nyumba za alongo ake, nyumba ya mwana wake wamkazi. Ndipo ine ndikuganiza nayenso ali ku imene iwo anali ndi chakudya cha tsiku la kubadwa kwa mbale ndi. Ndipo iye anali ndi chikhomo china cha mtunda chomwe anachidutsa dzulo. Gogotero ife tikuti kwa mbale ndiyo sangala lotenisheni cha tsiku la kubadwa nina aliyense wa ife kwa iye mbale wabwino kwambiri. Ndipo ndithu iye wangodutsa kumene 25 pang'ono pokha. Gogotero ndiye monga iye. Ndipo gogotero ife tangopitirira ife nthawi ya chiwiri. Tsopano kumeneku ndiko kuyamba kukhala bambo wokalamba pamene iwe uyamba kudutsa chikhomo icho nthawi ya chiwiri. Inu mukudziwa ine ndikukumbukira mawa omwe Frank Weber anabwera kuno ndipo iye anali woyandikana naye mwana wake wamkazi akukhala kumeneko tsopano. Iye ali ku Florida. Ndipo Frank ndi ine tinkapita ku sukulu limodzi. Ndipo Frank anayika mu chopereka chake cha tsiku lobadwa. Ndipo ine ndinali ndikulalikira kwa pafupi zaka zitatu kapena zinayi. Ine ndinamusogolera Frank kwa Ambuye Yesu. Ndipo iye anayika mo 25 tambala. Ine ndikuganiza ine ndinali ndi zaka 22. Ndipo iye anayika mo 25 tambala. Ine ndinaganiza, oh my, kodi inu mukutanthauza kuti ndiuza ine kuti Frank Weber ndiwa usungu wa zaka 25. My, ine sindinkayikuna nthawi yomwe ine ndikanadzakhala ndidafika 25. Now, I'm actually 23 of
them, so pretty soon, so it just don't take it long to pass. But now that I can see this sister kid, number 80s and still going strong, I thank Lord Jesus forgive me for complaining at 52.
Hambuye Yesu, mundikulukire ine chifukwa chodandaula, ndiri 52. Ndipo iwo, ndiri muli 80, ndipo mbale kiri ali 81.
81,
ndipo iwo, akadali mu utumiki. Ine ndikukuwuzani inu, zimenezo zikutipatsa ife chiri ndikuse. Tichoncho iwo, zedi zikutere, hambuye ndi wabwino zedi kwa ife. Tsopano pali chinthu chimodzi chotsatso ipa, chomwe ine, timachikonda, kukhala ndi msonkhano muno wa m'mawa. Ndipo izo ndi ndicho ndicho ipa ndikumveka ngati chinthu chochititsa manyazi kwambiri kuti ndi chinene koma ine ndina wabwenzi ochuluka kwambiri omwe amachokera kutali kwambiri ku misonkhano ine sindikuwaona ma evansi muno koma iwo ali muno ena pake ine ndikulingalira iwo samaphonya konse umodzi ndipo inu mukudziwa ndikumba ingati yomwe iwo amayendetsa la mulungu lililonse tidadzambere kulalikira mailosi 1300 iwo sangakhoze kupanga ulendo wochepera madola 60 kapena 70 kasabata kuti apite ku chalichi uko nkulondola nayi yomwe iwo amabwera kuno ndi banja lawo lonse kubwera kuno kulipira tsopano osatizo zoka koma apa pali mʼbale wang'ono wochokera ukoku Alabama amayendetsa pafupi mtunda wofanana sabata lililonse mʼbale mʼbale Weld West iye amaoneka ngati mnyamata kwa ine iye ndi bambo ali ndi gulu la wana koma iye ndayi zonse amangondikumutsa ine amaoneka wang'ono kwambiri iye ndi mkazi wake mbale West mbale ndi mlongo pama akhala kumbuyo uku wochokera komwe ku Macon Georgia ndi mlongo Angren iwo kawirikawiri amakhala ali kuno kuchokera uko ku Memphis Tennessee kodi iwo ali pano m'mawa uno iwo kawirikawiri amakhala ali ku mlongo Angren ndi gulu lochokera uko ku Memphis Tennessee kutali eya mbuyo kumbuyoko mbalipo enanso ine basi iwo angokhala ochuluka kutiiwaku ena iwo kutali komwe kumwera kwa kinchake ena kutali komwe chaku chicago ndipo ena ochokera ku chicago ndi kupitirira ku chicago kozungulira uko a mulungu ine ndinamva kuti munali bambo muno wochokera ulendo wonse ku california anali ndi nthawi yochepa yokha yotakhalepo amafuna kuti andione ine chifukwa ine ndinapanikizidwa kuti atha msonkhano ndipo bamboyo anabwerera kwawo ine ndisanamuone iye mwinanso anabwera muno kuchokera uko ku Illinois inakwati ngati bambo amene ali muno m'mawa uno amene aja anali maapulo koma kwambiri yomwe ine ndinayamba ndati apo ndipo iye anandibweretsera ine nsengwa ya maapulo ndipo mmodzi wa abale wochokera ku Georgia uko ine ndikukhulupirira anali kapena pena pake anabweretsa bukusi lalikulu kwambiri la mpesa pafupi wokula choncho utakulungidwa mtimapepala ndipo o ine ndikhoza kuudya iwo kwenikweni tsopano lino ndituti ine sindikudya zakudya zosangalasa masiku amenewa sindinatero kuyambira pomwe amayi wanga anapita ine ndikufunafuna ambuye kufuna masomphenya atsopano ndikumangodya zinthu zofewa zimonga zapang'ono zomwe ine ndingakhoze kumapitirira nazo ndataya mapaundi 20 akulemera zimenezi ine sindikusala ine ayi izo ndikungoti ndichite izo uko sindikokupereka izo kwa ambuye iwe umafuna umamupasa ambuye zopambana zomwe uli nazo osati zoti ne ndapezeka kuti ndikamuona mbale sama ndiye nawo kumbuyo ukonso alipo ochuluka kwambiri ine monga la mulungu lapitali ine ndinali kuwatchula wanthu omwe anakhala nawo amayi ndipo mlongo wokutiika kwenikweni anali pamenepo ine ndinayiwala kutchula dzina la mayi ameneyi tsopano ngati iye ali pano m'mawa uno ine ndikupepesa mmodzi wa iwo anali mlongo pira ndipo winayo anali mlongo ndi mbale ndiwochuluka kwambiri ine inu nonse mukundidziwa ine kuno mokwanira moti mukudziwa kuti ine simatanthauza izo pamene ine ndili lambalala dzina kapena ndimulambalala munthu momwe iwo onsanali odzipereka ndibonda izina kudango kala pano ine ndimachula wina wake akangobwera mumalingaliro wanga koma ine paizo ine ndimadandauza gulu lonselo aliyense maona izo zangokhala zabwino kwambiri yeno aliyense mwachikondi wachifundo kwa ife ndipo ife ndikuti tikuziyamikira izo ndipo tsopano mmawa uno ife tiyesera kuti tifike ku mawu a mulungu tsopano ine ndikufuna kuti ndipange neno ili kuti zikhale zomveka kwenikweni kuti ine ndimangobwera ku msonkhano uliwonse kuti ndidzaonedwe basi ine sindimabwera kumeneko kuti ndidzangoti zabwino ine ndifuna kuti mwina mwake ndipemphere kwa ambuye kuti andipase ine uthenga womwe ungowapangitsa wanthu kumverera mwabwino kwenikweni ndi kumafuula ife takhala nazo zochuluka za izo koma ndipo ife timayamikira izo nzabwino mukuona izo nzodabwitsa mukuona koma chomwe ine ndikufuna kuti ndidziwe ambuye inu mutsogolere maganizo wanga mu china chake chomwe chiti chikhale thandizo kwa wanthu chomwe chiti chiwayike iwo pafupi ndi mulungu chomwe chiti chichite china chake kwa iwo chomwe osati mochuluka kwambiri monga kuwamangiriza iwo mwauzimu koma kuwamangiriza iwo mu chidziwitso ndi kuopa mulungu kotero kuti iwo akhoze kumadziwa momwe angamayimire pamene mdani abwera ine ndinali kuyankhula kwa mlongo yemwe wakhala ali kuno kudzacheza sabata ino mlongo pama iye anati amafuna kudziwa momwe ine ndimakhalira mu dziko lino ndizo iwe ukangobwera kuno nthawi iliyonse ine ndikafika ku chigwachi ine ndimadwala basi mwa msanga pamene ine ndifikamo ndibasi popanda thanzi kwenikweni mu chigwachi kuno ife tikudziwa izo koma mulungu ali nawo wana ambiri komwe kuno ndikokotero limodzi la masiku awa ine ndikufunafuna ambuye tsopano kuti ndipeze uthenga wenieni wolunjika wochokera kwa mulungu ukuona ndipo ine mothandizidwa ndi mulungu ine ndikungolinga kuti ndizigwiritsitsabe mpaka iye atadza ndizo mpaka iye atadzapanga maneno wena kwa ine pakuti ine ndikumverera kuti payenera kukhala pali china chake chomwe tikukonzekera kuti tichitiko ndipo ine ndikufuna kudziwa chomwe ndichechili ine ndikufuna kuti ndidziwe molunjika kuchokera kwa mulungu kotero kuti ine ndikhoze kunena kuti izo ndi pakuti atero ambuye mwaona ndiyeno ndiye inu mukhoza ndiyenu anthu ndiye mudzadziwa kuti uyo sine kotero ine ndikufuna kuti ndiyese kuzipanga izo chomwecho kuti kapena ndimve kuchokera kwa iye poyamba chifukwa ngati iye ayika mawu ake mwa munthu chabwino iye si munthuyo aponso ndiye ndiye ngati munthuyo akunena izo mwa yekha ndiye izo zingafike ku chilichonse muli monse koma ngati ali iye mawu a ambuye ali mwa munthuyo iwo abwerapo ndiyeno izo zikhala izo zikhala ndendende basi zolondola izo ndi zomwe ife tinatumidwa mu baibulo uko chakumutu wa 20 wa deuteronomy ine ndikukhulupirira ilo linatero eya penyani ndipo ngati wina ayankhula mu dzina la ambuye ndipo izo zikapanda kuchitika ndiye musati mukuona koma ngati iwo aziyankhula izo ndipo izo nkufika pochitika ndiye ndibwino kuti inu muzimvera izo mwaona kwa izo zikuchokera kwa mulungu umo ndi momwe mulungu wakhalira nazo iye ali nalo dongosolo lake la chizolowezi litayalidwa umu mu baibulo ife timadziwa momwe tingaziwerengere izo koma pali zinthu zina za kwa mtingo ndi kwa nthawi zomwe iye sanazilembe mu baibulo umu kotero iye amayika liwu lake mwe munthu ndipo iwo amaliyankhula ilo m'malo mwe iye mukuona kuziyankhula izo kotero ndiye zayoti mumuweruzire munthu ameneyo ndikupeza ngati izo ziti zichitike momwe iwo anenera izo ndiye ngati izo zitero ndiye zikakhala zikuchitika mwanjira imeneyo zabwino ndiye ife tidziwa kuti izo zikumachokera kwa ambuye ndiye ife tilinacho chidaliro ndiye kuti tizikonzekera zinthu zomwe
I want to read two or three places in the scriptures this morning. I want to read first out of the book of Exodus and
Koma ine ndili nazo zinthu zochuluka kwambiri. Ndimayesa kuti ndiziziganizira. Ine ndikapeza china chake, ine ndimayenera kuti ndichilembe icho pachipepala. Mukuona? Ndipo ine ndinapita kukayangana pa ine. Ndipo zomwe ine ndinali kutanthauza ndizo, zinali kwenikweni mphambano zinayi. Ine ndinazinena izo mwanjira imeneyo zoonadi. Koma zomwe ine ndimatanthauza zinali maonekedwe anayi a boma la mchingo. Ndipo kuti ndichite izo, ine ndimayenera kuti ndipeze mbiri yakale yochuluka palimodzi. Ndipo mwina mwake nthawi yotsatira ine ndidzakhala nazo. Koma izo nzotengera nthawi yochulukirapo kuposa nthawi yomwe ine ndinali nayo zowerenga kuti ndipeze izo, chifukwa iwe ukuyenera kubwerera m'mbuyo ndi kukapeza masiku ndi zina zotero. Chifukwa inu nonse, nonse mukumvetsa kuti izo zili paliponse, kuti ife tikufuna kuti tikhale otsimikiza kwenikweni nazo zinthu, ife tisanazimene izo ziyenera kuti zikhale zolondola, chifukwa ife tikuyima pano titanyamula udindo waukulu kwambiri womwe umatengedwa mu dziko. Mtumiki. Mtumiki. Ndipo moona kwambiri ndi mokhoza molondola. Ife tiyenera kukhala mwanjira imeneyi. Ife tiyenera tizidalira pa Mulungu pochita izo. Tsopano mu buku la Exodo mutu wa 4. Ndipo Mose anayankha nati, taonani iwo sakandikhulupirira ine kapena kumvetsera kwa liulanga, pakuti iwo akati Yehova sanaonekere kwa iwe. Ndipo Yehova anati kwa iye, ndichiyani icho mudzanja lako? Ndipo iye anati, godo. Ndipo iye anati, iponye iyo pansi. Ndipo iye anayiponya iyo pansi, ndipo inasandulika njoka. Ndipo Mose anayithawa iyo. Ndipo Yehova anati kwa Mose, tambasula dzanja lako, nuyigwire iyo kumtsinga. Ndipo iye anatambasula dzanja lake, nayigwira iyo. Ndipo iyo inakhalanso ndodo mudzanja lake, kuti iwo akakhoze kukhulupirira kuti Yehova Mulungu wa makolo awo, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake ndi Mulungu wa Yakobo waonekera kwa iwe. Ndipo Yehova ananena wowonjezeranso kwa iye, ika dzanja lako tsopano mchifuwa chako. Ndipo iye anayika dzanja lake mchifuwa chake. Ndipo pamene iye analitulutsa ilo, taonani dzanja lake linali latsate monga chipale. Ndipo iye anati, ika dzanja lako mchifuwa chako kachiwiri. Ndipo iye anayika dzanja lake mchifuwa chake kachiwiri, ndipo analitulutsamo ilo kuchokera mchifuwa chake. Ndipo taonani ilo linasandulika kachiwiri ngati mnofu wake wina wonse. Ndipo zikafika pochitika ngati iwo saka kukhulupirira iwe kapena kusamvera kuliwula chizindikiro choyamba, kuti akakhulupirira liwula chizindikiro chotsatiracho. Inu muzizindikire zizindikiro ziwirizi. Ndipo chizindikiro chilichonse inali ndi liwu. Zoleni inendwelenge ndime ya 80 mobereza. Ndipo zikafika pochitika. Ngati iwo sakakukhulupirira iwe kapena kusamvera kuliwula chizindikiro choyamba kuti iwo akakhulupirira liwu la chizindikiro chotsatiracho. Ndipo zikafika pochitika. Ngati iwo sakakhulupirira aponso chizindikiro ziwirizi ndi kusamvera kuliwulako kuti iwe ukatunge madzi akumtsinje ndipo atsanulira iwo pa mtsinje wowuma ndipo madzi omwe iwe uwatunga mu mtsinjewo akasandulika madzi pa mtsinje wowumawo.
Ndipo tsopano mu Yohane Woyera ndi wa 1 ndi ndime ya 6
tiwerenga ndime izi. Yohane Woyera mutu wa 1 ndi ndime ya 6. Ndipo kunali munthu wotumidwa kuchokera kwa Mulungu yemwe dzina lake anali Yohane. Munthu wotumidwa kuchokera kwa Mulungu yemwe dzina lake anali Yohane. Ndipo mu Ezekieli 24:24 ine ndikufumba kuyikapo lemba ili kulimandiriza ilo kuchokera ku chipangano chakale mpaka kwa aneneri mpaka ku chipangano chatsopano kotero kuti inu mudze kumvetsa ndi ulendo wonse kudutsa kuchokera ku Eksodo kuyambi mpaka ku mapeto. Kotero Ezekieli ali kwa inu chizindikiro molingana ndi zonse zomwe iye wazichita muzichita inuyo. Ndipo pamene ichi chidzadza inu mudzadziwa kuti ine ndine Yehova Mulungu. Tsopano tiyeni tiweramitse nkhope zathu kamdzindi kokha pamene ife mwaulemu tikumuyandikira iye tsopano mwanjira ya pemphero. Atate Mulungu, ife tikubwera mu dzina la Mulungu wa Abrahamu, Isake, ndila Yakobo, Yesu Khristu wolungamayo. Ife tikubwera tikudziwa kuti iye atimva ife. Kwa ife tikubwera osati ngati wina wake yemwe wangobwera mu nyumbayi, koma ife tikubwera molimba mtima ndi chikhulupiriro. Tikukhulupirira kuti zomwe iye analonjeza zimenezo iye azichita. Kotero ife tikupempha lero Ambuye kuti inu muthe kutenga wina aliyense wa ife yemwe alipo ulendo wonse kuchokera kuguwa mpaka kuseri kwa nyumbayi kuti usamu malo onse ndi kutsegula mtima uliwonse ndi kuvinira kamvedwe kake kuti mawu a Mulungu wa moyo athe kubwera kuchokera kumwamba mawu uno ndi kutsanulira mu mitima yathu kuti ife tikathe kukhulupirira pamene ife tikumva mawu a Ambuye ndi momwe iwo awerengedwera kale kwa ife mu makutu athu mawu uno. Ndipo ife tikukuyamikani inu chifukwa cha mawu anu. Mawu anu ndi wochoonadi. Ndipo tsopano pamene ife tikuona maora oyipa akuyandikira, mkwiyo wonse wa Mulungu utamangana mu mlengalenga umo. Ndipo ndi pafupi nthawi ina iliyonse kuti pakhoza kukhala china chake chikuchitika kwa fuko lino lomwe lakusiyani inu, kuti kukhoza kukhala kuphulika kumodzi kwakukulu komwe kuti kulichotse motheratu fukoli pa mapu a mdziko. Ndizo opeza kumbuyo kwa ilo za dziko lopanda umulungu lomwe lili lofunikisa kuti lichite motero. Ndipo dziwa kuti malo mobwera pafupi ndi Mulungu iwo akuoneka kuti akufika kutali kwambiri. Podziwa kuti buku la chivumbuluso ndi zonse kusika podusa mmalemba kanenedwe latu za tsiku lino. Dzero lani ife titenge chenjezo Ambuye, osakhala ozengereza ndi kukhala tikugona mtulo monga izo zilili. Mulole ife tiyime ndi kutibwereza tokha. Lolani ife tikhale nako kumvetsa lero monga ife tisanayambe takhalapo nako kale. Mulole mitima yathu ikhale pa moto kwambiri pakutha pa tsiku lino, kuti kukakhale kuli moto woyaka mu miyoyo yathu omwe uti ukasese kudutsa mu dziko lino Ambuye. ndi umboni wa moyo kulikonse komwe ife tili.
Alisano odwala ndi osautsidwa. Yomwe ali osowa onse pakati pathu. Yomwe sali pakati pathu.
Wanthu anu kulikonse.
Bless thy word, Lord. Sanctify thy servant and thy servants to listen, that together we might be brought to a closer realization of his appearing than ever before in life. Not only do I pray for these who are present, but for those who will hear the tape around the world, that they may be brought into the Church of the Living God. For we realize there's only one way that we can become a member of this Church, that is by a birth of the Spirit. Then we are baptized by one Spirit into one body.
Kulowa mutubiri mozi. Ine ndikuwa pembelela Mulungu. Aliyense wa iwo kuzungulira mdziko lapansi. Kuti inu mukadzitengere ulemerero kwa inu mwini.
Gololani ife
tikonze miyoyo yathu kwambiri. Kuti ndikulirira kumodzi kuzungulira mdziko lapansi. Ife tikonza kufula. Ngakhale ziri tonto
tizana
Ambuye Yesu.
Amen.
Ife tukupe mpera izi mudzina la Yesu Kristu. Amen.
A true sign that's overlooked.
Izindikiro chona chomwe chalambalalidwa.
Man has sought for signs all the way from Pharaoh until today.
Kuchokera kwa Farao mpaka na lero.
And Jesus told us of a time there would be seekers of signs.
Ndipanati kuti mbado woyipa wa chigololo ukana mafunafuna chizindikiro, koma apobe akanati alandire chizindikiro. Ndipo mbado uwo umene ukanati ulandire chizindikiro cha chiukitsiro, omwe uli udzakhale uli mbado wofoka woyipa ndi wa chigololo, udzapatsidwa chizindikiro.
But as this scripture,
koma monga lemba ili lomwe lili patsogolo pathu,
in Ezekiel the 24th verse, this prophet was made a sign. And that's the sign that I wish to speak of.
Unameneyu anapangidwa kukhala chizindikiro kwa Israeli. Ndikonse uko kudusa mu malemba, Mulungu wawagwiritsa ntchito aneneri wake.
His prophets for signs. And they've always been over. They always looking for a sign. Even the Pharisees of the days of Jesus said, show us a sign from heaven. But Jesus referred to it. They would get a sign. You've already got a sign. Said you can discern the skies if you look at that sign. You say if it's red, lowering tomorrow weather. Chimenecho, inu mumati ngati kuliko fira, kotsika mawa kudzakhala kutacha moyipa. Ngati iwake nati azifuna chizindikiro, iwake nati aziyangana pa iye, ndipo akanadziwa kuti iye anali chizindikiro cha Mulungu. Chifukwa maoneneri awo okuza iye anali akukwaniritsidwa pamaso pawo, koma iwo anali akufunabe chizindikiro. Momwe zilili zachilendo kuti anthu amachita zimenezo. Kuti amafunafuna chizindikiro pamene chizindikiro chili pomwepo ndiwe pakati pawo pomwe. Tsopano Israeli anali atalowa mchikhalidwe chimenechi. And sometimes the torture that sign has to go.
Ngo nthawi zina chizunzo chomwe chizindikiro chimenecho chimayenera kudutsamo ndichodabwitsa. Chitonzo chomwe Yesu anachigama. Kuti atsimikizire chizindikiro cha Mulungu kuti iye anali Mesiya. Ndi kupeza pa mneneri wang'ono uyu dzina lake Ezekieli mowirikiza anakhala chizindikiro nthawi zonse momwe iye anadzizindikira yekha. Malo amodzi apa ife tikupeza pomwe iye anagonera kumbali yake yakumanzere kwa masiku 390. Mulungu anamuza iye kuti atenge nyemba zijitere azija izoba limodzi nkuzipira izo ndi kugona tambali yake ndi kupira kukagona papani ndi kugonera kumbali yake yakumanzere kokha osatembenuzika kwa masiku 390 taganizani za izo ndipo kenako anati tembenukira kumbali yakumanja kugonera kumeneko masiku 40 wenanso oye anati apa tomwe iwe ukuziona Ezekieli anati kwa iwe kunyamula kusayeruzika kwa wanthu tsiku lilonse ine ndiwerengera ngati chaka kwa iwo pokhala kuti tsiku lilonse lomwe iye ankagona pamenepo ilo linkatanthauza chaka tomwe iwo akanadzakhala ali mu ukapolo ndikuti za kusayeruzika zawo zikanati zikumbukiridwe kwa Mulungu ndipo Mulungu sakanati azimva mapemphero wawo mopitirira koma chizunzo chomwe bambo ameneyo ankayenera kudutsamo chifukwa chiyani izo zikanakhala zofunikira ambiri akhala kudabwa chifukwa chake chizotelocho chikanakhalira chofunikira kuti munthu achichite ndi chifukwa chakuti wanthu samawerenga mawu ndipo samapemphera kotero Mulungu ndi wochita mwayekha ndipo iye amamutumiza mneneri wake kuti akhale chizindikiro anthu sakuwerenga sakusamala kuti aziwerenga ndipo sakupemphera kwa iwonso ali ndi zinthu zina zoti achite iwo sangakhoze kutenga nthawi kuti apemphere ndipo baibulo lotopesa kwa iwo ilo lilibe zochitika zokwanira kwa masiku amakono awa kapena masiku ena aliwonse ndipo mukudziwa ine ndikukhulupirira anali paulo anati inu ndinu makalata a mulungu owerengedwa ndi wanthu onse mulungu amagwiritsa ntchito wanthu kukhala zizindikiro kuti aonetse zizindikiro zake ndipo nthawi zambiri chizindikiro chimenecho ndi nthawi iliyonse mochuluka kupatula akakhala ali ndi wanthu osankhidwa chizindikiro chimenecho chimalambalalidwa ndi kudzudzulidwa kutonzedwa kuponyedwa kunja ndi kulingaliridwa ngakhale muchipangano chakale mumasiku aneneri iwo ankalingaliridwa ngati wanthu osokonezeka ubongo iwo ankaganiza kuti aneneri amenewo anali ambwebwe amanjenje kuti anali ndi china chake cholakwika ndi malingaliro awo ndipo iwo amatha kuwaona iwo akubwera kuchokera ku chipululu ndi kuchita zizindikiro yeno kubwerera ku chipululu kachiwiri ndipo iwo anali kuwatonza iwo pa iwo sanali kuwadziwa malemba yesu anawawuza afarisi nthawi ina zokhudza chiukitsiro iwo anati ife tinali ndi lamulo limati kuti ngati mʼbale amwalira ndi kusiya mkaziwo wopanda ana naye kuti mʼbale wake ayenera kumutenga mkazi ameneyo ndi kubalira ana kwa iye womwalirayo ndipo anati ife tinali naye mmodzi yemwe anali ndi abale asanu ndi awiri ndipo woyambayo anatenga mkazi ndipo iye anamwalira osasiya mbewu yeno mʼbale wake anamutenga iye yeno iye anamwalira ndikupitirira mpaka kwa wachisanu ndi chiwiri ndipo potsiriza mkaziyo anamwalira anati tsopano muchiukitsiro anati tsopano iye akakhala mkazi wa ndani mwa asanu ndi awiriwo oh ine ndimawakonda mawu awo yesu anati inu nthawi zonse mumalakwitsa posadziwa malemba kapena mphamvu ya mulungu oh momwe iye akanati awotchere nazo izo lero ngati iye akanakhala atayima pano inu nthawi zonse mumalakwitsa posadziwa malemba ngakhale mphamvu ya mulungu mphamvu ya mulungu ili yochitira limodzi ndi malemba inu mumalakwitsa kwambiri ye iye anapitirira kunena kuti muchiukitsiro iwo samakwatira konse kapena kuperekedwa ku ukwati koma iwo ali ngati angelo iye sanati iwo adzakhala angelo tsopano koma iwo adzakhala monga angelo zopangitsa kugonana sizidzakhala zili mwa iwo iwo sakwatira kapena kuperekedwa mu ukwati ife tikukhala mu tsiku la chikhalizo kapena chivundi masiku a ufumu wa chivundi koma akubwera tsiku lomwe kuli ufumu wa chisavundi ukubwera ndipo ufumu wa chisavundi umenewo ndi komwe owomboledwa ataka kale. Yomwe aomboledwa kale. Bwana, moyo wome umalisia kuti ubwelele kwa Mulungu yomwe ana upeleka iwe. Utabwelela kachiwiri. Kuchokera ku mtengo wa moyo tsiku lina kuti ukalamulire mwamuyaya. Momwe nyamara wang'ono uyu, mneneri wang'ono, anadziperekera kuti apereke moyo wake wonse kuti ukhale chizindikiro kwa anthu ake. Ka chilango chomwe iwo ankati adzachilandire pakuti iwo anali chomwe ife tikanakhoza kuchitcha osayanjanitsika. Iwo sankafuna kuchita kanthu ndi Mulungu, iwo sankawakhulupirira aneneri amenewo, ndipo iwo anali kungowatonza iwo. Ndipo koma pambali pake zilile kanthu momwe iwo sanali kufunira kuti akhulupirire zimenezo, Mulungu anaona kuti iwo akhale nacho muli monse. Yezebeli sankafuna kukomereza kuti Ahabu anali mʼbusa wake, koma iye anali. Mulungu anasamalira kuti iye anakhala nacho chizindikiro muli monse. Kotero lili fuko lino lero. Mulungu wolungama ndi woona mtima mwa mawu ake sakanatha kulola chilichonse chimene ife tikuona tikuyandikira kuchitikachi wopanda kukhala ndi chizindikiro china kwake. Iye nthawi zonse wakhala ali nacho. Tsopano ife tiyenera kuyang'anira icho. Ndipo ine ndili wotsimikiza kuti wanthu omwe ali ndi kumvetsa kwabwino kwa malemba amadziwa momwe angamayang'anire. Nowa anali chizindikiro mu tsiku lake kwa wanthu ta chiweruzo chobwera. Nowa mu masiku ake ankaganiziridwa ngati wotengeka. Iye anali mneneri. Iye ankaganiziridwa ngati wina yemwe analibe malingaliro abwino. Ndipo munthuyo anapitirira kukhomerera kwa chaka ndi chaka kumanga chombo pamene kunalibe ngakhale madzi pa dziko lapansi kupatula omwe anali mwakasupe. Ndipo iye ananenera china chake chomwe chinali chamubwerera ku maganizo achithupithupi. Iye anali kukubwera madzi kuchokera mu mlengalenga umo. Palibe zokayipisa kuti ambiri ankati kwa iye, ndionetse ine pamene iwo ali. Sayansi nkatha kunena, ine ndikhoza kutsimikiza kuti kulibe madzi kumwamba uko. Koma apobe, ngati Mulungu anamuwuza iye kuti iwo anali kudza kuchokera kumwamba, Mulungu akanaonetsetsa kuti mawu ake akwaniritsidwe. Ndipo pamene kukanalibe madzi nkomwe poonekera, pamene kunali kusanakhalepo msambo kumiyamba, kunali kusanagwepo kadontho, kunalibe ayi, kunalipo opanda choterocho ngati mvula. Komabe nthawi yonseyo, Nowa anali kukonza chombo kwa mvulayo. Unali umboni wa moyo kuti mneneri uyu ankakhulupirira zomwe iye ankazilankhula, pakuti iye anali kukonzekera izo. Ndipo munthu aliyense yemwe amakhulupirira kwenikweni zomwe iwe ukuzinena, iwe umazikonzekera. Mulole ine ndime pomwe pano miniti pa tsiku la Nowa. Monga Yesu ananenera, chomwecho kudzakhala mukubwera kwa Mwana wa Munthu. Ngati mipingo lero ikanamakhulupirira zomwe iyo ikuzinena, iyo ikanamachita zomwe iyo ikuzinena. Ikanamakhoza bwanji ife kumamanga zinyumba zazikulu ndi mamiliyoni amadola muzomanga ndi kukhala kwakukulu kwa mabungwe ndi zinthu monga zimenezo, ndi kumalalikira kuti Khristu akubwera nthawi ina iliyonse. Ikanamakhoza bwanji ife kumapitirira kumayang'ana pa osonkhana wathu ndi kumawaona iwo akutipatula ku mphamvu ya Mulungu ndi kumapita muza chiziko ndi kumazibweresa izo mu mpingo ndi kuzisakaniza izo pa limodzi. Ndipo ife nkumazilolesa izi chifukwa chakutchuka ndi chifukwa cha malingaliro otchuka ndi kusiyana kwa zipembedzo, kuyesera kuti tikulirepo kuposa chipembedzo chinacho. Tikanakhoza bwanji ife kumachita zomwe ife kumazilalikira? Ndipo mdziko ndikuziona zimenezo, iwo amazidziwa zimenezo. Kotero chipembedzo chakhala chinthu chakungokhala monga kungolindiwe kwa mudongosolo lina lake kapena ndiwe kwa mubungwe la china chake. Chipembedzo chipulumutso cha Khristu si sibuwe sikujawina kuchina
tate
ito ito kuchitikila cha moyo
now
Nobano, Noah, analiku onetula jimene iye, anka jineye. Yanati, kulikukwela ufunde, lajiwe luzo pambado, wosa lungama unu. Ndipo mulungu, atasisa kutakala kumwamba mvula. Ndipo iye, atamiza dziko lonse lapansi. Ndipo, osa tikuti iye analiku chita menyezo koka, koma iye, anala kupanga njira yothawira ndi kumawayitana wanthu kuti abwere ku iyo koma iwo sanali kumumvera iye koma Nowa monga mneneri anali chizindikiro kwa mʼbado umenewo chizindikiro chomwe chinkaneneredwa zoyipa bambo yemwe ankaganiziridwa kuti ndi bambo wopenga akukonzekera china chake chomwe kunalibe umboni kwina kulikonse kapena sunakhale ulipo mkomwe kuti ukanakhala woti ugwiritsidwe ntchito ina iliyonse pa izi koma umondi momwe wanthu akuonekera kuti akuganizira lero ndi wakhoza kuganiza za mayenje otsawira zolakatika ndi laubwino wanji dzenje lotsawira zolakatika pomwe sikudzakhala ngakhale mtengo kapena thanthwe lodzasiyidwa pa dziko ife tili nalo dzenje lotsawirako zolakatika khristitu ali nawo monga ine ndinanena malamulungu angapo apitawo kapena timaganiza penapake munjira ndi dzenje lothawira zolakatika ndi dzenje logweramo momwe ife timagwera mmenemo tamutu ndi zonse za mu mtima mwathu ndi zonse za mu moyo mwathu ndi zonse za mu malingaliro wathu mwa khristitu chombo cha mulungu chitetezo koma Nowa wamanjenje woganiziridwa mu tsiku limenelo makupusa kwa kulalikira ndi kuchita chizindikiro pamaso pa wanthu wapasa iwo chenjezo analitsutsa dziko pakumanga chombo pamene kunalibe madzi wakuti chochita yandame mmenemo iye analitsutsa dziko baibulo linatero Ahebri mutu wa 11.
He condemned the world and saved it from hell.
Ndipo anayipulumutsa nyumba yake yomwe pakukonza. Ndipo khala chizindikiro kwa Mulungu cha ziweruzo zakudzapo za tsiku limenelo. Ndi chinthu chaulemerero bwanji. Pakazotsatira kunabwera chizindikiro china. Icho chinali Mose mneneri. Icho chinali chizindikiro cha Mulungu kwa Israeli.
They'd been
400
years in the
wilderness.
God prepared a plan for them. Just before deliverance, and a sign of judgment daily.
No one deliverance to his people, and a sign of osa kulupirirawo madzomwe amene anabalikisa dziko ndikumiza dziko analindira yokha yomupulumutsira Nowa chinthu chokha chomwe chikanapulumutsa iye chinali chiweruzo chinthu chokha chomwe chili chipulumutsa mpingo lero ndi chiweruzo Mulungu akuyala chiweruzo kuchingwe choyezera koma Nowa analalikirabe basi iye anakhala chizindikiro
and now Israel after 400 years
ndipo tsopano Israeli zinatha zaka mazana anayi iwo anayamba kulirira chiwombolo ndipo Mulungu samadziwulula yekha ndi kutionesera yekha mpaka anthu ake atakhala wokonzekera kuti alandire chomwe iye ati achionetsere
Oh, what could be said so
right there?
Now
that
God
ngarizo, mume kuri mulungu,
has left this nation
fumolino,
naked, they know better.
Newspaper just published izo. Kuzungulira. Zizindikiro za kusha kwake zaonetsedwa ndipo iwo akupitiriza kupitabe monga momwe iwo sankazilabatira izo iwo ali opanda chowiringula chilichonse ife tili kumapeto Mulungu amalumiza alimeli lake poka pamene wanthuwo akufuna mmene. Mulungu amalumiza chizindikiro chake pamene wanthu ali wokonzekera kulandira chizindikiro. Koma chinthu chake chakuti wanthu mocheperapo iwo amafika pamalo oti iwo amafuna zochenjeza kapena iwo amafuna kuonetsa ife chizindikiro chakumwamba. Koma pamene Mulungu alumiza chizindikiro ndiye iwo amafuna kuchiona icho. Kodewo izozinabisidwa kwa maso anzeru ndi alunda kuti dzulu ligwire kwa makanda omwe angati aphunzire iwo amatilambalala ito chizindikirocho. Momwe izeri ankayenera kudziwira pamene mwana woyenera uyo anabadwa pamene iwo ankayangʼana kumeneko ndipo anaona mwa nthawi ya zaka chomwe iwo anali kukhalamo. Wanthu wako adzakhala alendo kwa zaka 400 mu dziko lachilendo. Komano ine ndidzatulutsako iwo. Iwo amayenera kudziwa kuti nthawi inali itayandikira ndipo pamene iwo ana wona mwana woyenera udzati abadwa wakuti ngakhale amake ndi abambo wake Amramu ndi Yokobedi sanali amantha ndi malamulo a mfumu ndipo iwo anamuyita iye mu mtsinje momwemo momwe ng'ona zinali panalibe imodzi ya izo ikanakhoza kumuluma iye. Iwo anaonapo panali chizindikiro koma iwo anatinyanyaza icho. Iwo sanali okonzekera kuchilandira icho. Mulungu anamubweretsa iye mkati momwe ndipo anamuyika iye mnyumba ya chifumu ya Farao momwe ndipo anamulola Farao azimulera iye ndi kumupasa iye maphunziro onse omwe iye akanawapeza kuti aonetse Mulungu momwe iye amachitira zinthu. Yeno anamutengera iye kuseri kwa chipululu kuti iye akayiwale zonse za izo. Farao anali kumuphunzitsa iye apo. Mulungu anali kumuphunzitsa iye. Farao anali ndi zaka 40 kuti amuphunzitse iye. Ye Mulungu anatenga zaka 40 kuti amuphunzitse iye. Kuti iye ayiwale zonse za izo. Kuphunzitsa kwa munthu ndi kuphunzitsa kwa Mulungu. Farao anali kuphunzitsa mwana wake kuti akhale mtsogoleri. Nthumwi kuti akhale wa nkhondo. Omenya kuti akhale Farao wina wokudza yemwe akanati adzamuyike igubuto mu malo ake apamwamba mpaka kumafuko wena wonse ndi kuapangisa iwo kupereka msonkho kwa Farao. Koma Mulungu anamutengera iye mbali yakuseri kwa chipululu anazidosa zonse izomwe iye ndipo anamuonetsa iye mu nthawi ya mamirigasa ndi chisamba choyaka kuti iye anali Mulungu wamoyo. Ndipo anachotsa mantha onse mwa iye anamukonzekeretsa iye. Iye anali chizindikiro. Mulungu amafuna anthu ake azipemphera ndipo pamene Israeli anapanikizika kwambiri muchikhalidwe choterocho iwo sakanati apite motalikiranso nthawi yawo inali itakwaniritsidwa ndipo ziphindo zawo zinali zitayikidwa motalika kuposa momwe iwo ankaganizira ndiye iwo anayamba kupemphera. Ndipo pamene wanthu anayamba kupemphera ndiye Mulungu anayamba kumva. Inali nthawi yakuti mawu a Mulungu akhala kukwaniritsidwa. Ndipo kotero pamene Amramu ndi Yokobedi anaona kuti inali nthawi yakuti mawu akhale akukwaniritsidwa iwo anapita kupemphero kwa Mulungu. Ndipo kawirikawiri iwo amene amapemphera ndi omwe ali nako kulemedwa yemwe amalandira china chake ndi omwe amapemphera amene anakonzedweratu ndi Mulungu kuti azichita zotero. Ife timakamba mmawa uno pagome lakadzutsa pamene ife timakulumizitsa kuotcha mkate ndi china zotero kuti tibwere ku mpingo panali china chake chinanenedwa chokhuza munthu wina wake yemwe ngwakutali ndi kuno yemwe anali atabwereranso kusuta ndudu atachitisidwa kale ku kansa. Ine ndinati ndidzachisoni bwanji. Kotero ndiye mmodzi analangulapo ndipo anali chimenezo ndi chinthu chovuta kwambiri kuti uchisiye chomwe chilipo kusuta ndudu. Ine ndinati ine ndikuzidziwa izo chifukwa ndi mdielekezi ndipo ine ndinati ndi mdielekezi. Ine ndinati ndipo inu timungasiye izo pokhapokha mphamvu ya Mulungu iri pa inu. Ine ndikwadziwa nyamata awiri mu moyo wanga wa unyamata. Onse iwo ankafuna kukhala amuna a Mulungu. Mmodzi wa iwo amansanga pamene ine ndinamutsogolera iye kwa Khristu. Iye anayamba kuyasa nduku. Iye ankasuka mapakete asanu kapena asanu ndi limodzi pa thunthu. Kungokhala ndi kumango ya tsira imodzi pa inzake. Tsiku lonse la thunthu. Ndipo iye anayesa kuti ayase ndudu ina. Ndipo china chake ndinakhoze kumulola iye kuti achite izi. Iye anayenda kunka ku chitofu asakudziwa kuti malemba amatsutsa zinthu zimenezi. Ndipo anachitsegula chitofu ndipo anaponyera paketiyo mu chitofu. Ndipo izo zinatsela yapo. Pomwe munthu winayo yemwe ankafuna kuti akhale mkhristu. Ndipo iye anayesesa momwe akanaphera. Iye analirira kwa Ambuye. Iye anazisiya izo. He couldn't for two or three weeks, and when he comes to himself, in that condition, he comes to his mind. And he comes to his mind, and he's got to be through a piece of paper on his head. He's got to be through a piece of paper on his head. He's got to be through a piece of paper on his head. He's got to be through a piece of paper on his head. He's got to be through a piece of Ina basi pambuyo pa inzati. Kuona mwazi anaitanidwa. Palibe munthu angabwere kwa ine kupatula atate wanga akamukoka ine. Ndipo onse omwe atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Kodi tengezoli ndingalandauza chiyani. Ilo linali moyo kwa mmodzi. Iye anaziona izo. Inu simungaziona izo pokhapokha Mulungu ataziulula izo. Izo zinabisidwa kwa maso a nzeru ndi alonda. Kululidwa kwa makanda omwe angaphunzira kukonkulondola. Amramu ndi Yokobedi anadziwa kuti inali nthawi. Ora inali itayandikira pafupi. Ndipo ine ndikufuna kunena izi pamene ine ndikuyankhula za izo. Si iye amene akufuna kapena iye amene athamanga. Ndi Mulungu yemwe amaonetsa chifundo. Kukonkulondola ndi Mulungu. Kotero lero, lolani izi mzame mwakuya. Ngati lero Mulungu wakuyitana ninu ndipo inu munadzileka lisanoka ku zinthu za mdiko ndipo mphamvu ya ulemerero ya Mulungu yakuyeresa ninu ku zinthu izo inu muyenera kukhala munthu wokondwe sekha yemwe alipo mu panali mamiliyoni omwe akanachita izo ngati iwo akanatha koma iwo sangathe izili kwa iwo kuti akhale nazo. Ili ndi tsiku lomwe mpingo ukutulutsidwa kulekanitsidwa zisosiyana omwe izo zinkakhalira. Inde pamene wanthu ayamba kupemphera pamene Israeli anayamba kupemphera mofuna mneneri Mulungu anali naye mneneri. Mulungu anali naye mneneri nthawi yonseyo kwa Mulungu nthawi zonse amadumphira patsogolo pa iwo. Iye anali naye munthu atamukonzeratu koma iye anali kudikirira wanthu kuti ayambe kupemphera anthu kuti azifune izo. Ndimwenimweni bwanji ine ndikananenera kuti zilimwene tomwe tikusowa lero tiwotsitsimusa si munthu wina wakufungwe lina lake lalikulu yemwe amatenga magulu onse kuwayika palimodzi. Tomwe ife tikusowa lero ndi mneneri watumidwa kuchokera kwa Mulungu ndi uthenga womwe uti udzatsutse dziko. Mulungu akhoza kukhala naye munthuyo ngati wanthu ali wokonzekera basi kufuna izo. Mukudziwa zomwe ine ndikulankhula. Iye mwina mwake ali naye iye kwina kwake mu dziko koma wanthu anayenera kuti azifune izo. Mulungu sanangotangira zinthu zipite ku mmero kwanu. Inu muyenera kumazifuna izo. Odala ali iwo amene amamva njala ndi lofuna chilungamo pakuti iwo adzakhutitsidwa kukonkulondola. Mose atangozindikirwa anthu atangotsakana atadziwa kuti iwo ankasowa mtsogoleri iwo anayamba kupemphera. Iwo anayamba kupemphera kuti Mulungu awatumizire iwo mtsogoleri kapena wina wake kuti awatulutseko iwo. Ndipo iye anawatumizira iwo mwamuna mneneri chimenecho nali chizindikiro chake. Tsopano ngati munthu ameneyo sanali mneneri ngati iye akanadzukapo anati ine ndine kaswiri wa za nkhondo. Israeli anali ndi ufulu wa kuti asamukhulupirire mwamuna ameneyo chifukwa mulungu munthawi zonse popanda kulephera amatumiza mneneri kulani nthawi imodzi mu baibulo omwe izo zinali nthawi zonse ndi mneneri yemwe iye amamutumiza ndi pakuti atero ambuye ngakhale davide mwini wake kaswiri wamkulu wa nkhondo yemwe israeli anayamba wakhala naye ndipo apobe davide adali mneneri zedi iye anali mneneri davide iye anali kuyembekezera wanthu ngakhale nato chikhumbo mu mitima yawo choti amumvere mneneri ameneyu yemwe iye ankati amutumize kuti panali gulu lomwe linkati ilo linali lomwe sinali kutero izo zinatsimikizika kenako kuti iwo sanali olondo yonse anali ongodzipangisa ndi otengeka ndipo baibulo linati gulu losakanizika linapita limodzi nawo kodi ilo linachita chiyani linabweresa mavuto muchipululu muja ndipo nthawi iliyonse tototomesa tikachitika ine ndikukhumba ine ndikanachipanga ichi kuzama mkati mwabwino nthawi zonse pamene mulungu amatumiza china chake pamakhala kutengela kwa mwano kwa chithupithupi kwa icho kumapita limodzi nazo nthawi iliyonse nthawi zonse china chake chikhulupiriro chodzipangisa cha izo chomwe simakhalamo mwabwino basi ndi anthu koma mneneri weniweni wa mulungu amakhala ndi pakuti atero ambuye yesu adzachoka konse kulemba limenelo ngati iye ali wotumidwa ndi mulungu mose anakhala ndendende pa malemba mulungu anati ine ndidzawatulutsako iwo iye anati kwa mose ine ndakutumiza iwe kuti ukayichite ntchito mose anali ndi chomuchitikira iye anakumana naye mulungu iye anali nawo mawu a ambuye pachomwe mulungu amatumizira aneneri chifukwa iwo ali nawo mawu a ambuye mawu a ambuye amadza kwa aneneri ndipo ngati iye alibe mawu a ambuye iye pali ambiri otengera mwachitsuti amayesera kumanena kuti iwo ali aneneri koma kudusa mu mibado koma iwo nthawi zonse amachoka pa mawu a ambuye koma mneneri weniweni amakhala ndendende pa mawu tsopano musayiwale mawu owabwereza yawo mneneri weniweni amakhala ndi pakuti atero ambuye yesu anatitengeza ife kumasiku otsirizawa zomwe zikanati zidzachitike koma wantchito weniweni mneneri weniweni samalephera kukhala molondola ndi pakuti atero ambuye mose anakhala ndi ambuye iye anali chizindikiro iye anali chizindikiro kwa israeli kuti tsiku lawo la chiwombolo linali litayandikira ndipo iye anali chizindikiro kwa igupto kuti tsiku la chimaliziro chawo linali litayandikira chifukwa iwo anakamira kunja uko mu nyanja yakufa kenako gulu lonse la nkhondo la farao iwo anali pa mapeto amphamvu zawo za nkhondo ndipo mneneri anali chizindikiro cha mapeto afuko taganizirani za izo ndi wamkulu bwanji mulungu ndipo ndikuphweka kotani koma iye amagwiriramo ntchito ndithuli ngati osaphunzira angatimvese izo ophunzira ayenera amen ngati akapolo mu mayenje amatope aku igupto akanamvesa kuti uyo anali mneneri ochokera kwa mulungu ndipo ora linali litayandikira ndipo ochuluka bwanji aku nyumba ya farao amayenera kuiwira izo koma uwo ndi mtini womwe tumazidziwa izo uwo ndi mtini womwe umaziphonya izo nthawi zonse pamene apa mose anayima akuyangana kuyolera mu mazenera awo pana israeli awo akudutsapo kwa israeli kwa farao iwo anali akapolo ndi agalu kwa mose iwo anali osankhidwa amulungu baibulo linanena kuti mose anasankha anapanga kusankha kwake kwake kuti avutikire thonzo la khristu kuli walengera ilo chuma chachikulu kuposa zokondweretsa za chimo pakuti iye anali ndi chobwezera kamphoto mose ankadziwa kuti awo sanali oponda matope iwo anali wanthu ali ndi lonjezo mwini wakeyo iye ankadziwa yemwe iye anali iye sakanakhoza kuwawuza iwo iwo ankayenera kuti azindikile izo okha iyanta diwa mwili wake chomanchito yake inayo yorizikile iyanta zakuti mulungu anali adamutsa iye kwa cholinga chimenechi koma iye taka natakuwa uza iwo ndipo motali kamomwe iwo analili akhungu kwa izo iye sa nadzululile konse yekhapoyeye mpaka iwo anachizindikira icho ndiye iwo anachiona chizindikiro chimenecho ndipo iwo anachidziwa icho iye anati ine ndiupasa israeli chizindikiro tenga ndodo iyi tisandulize tikhale njoka iwo akapanda kumvera kwa icho ndiye ikadzanja lako muchifuwa chako chitulutsemo iwo chichiritse wekha kukhate ndiye iwo akachikhulupirira ichi ndiyeno ngati iwo sakachimvera icho katenge madzi kuchokera ku nayo kumusi kawathira iwo pa nthaka yowuma ndipo madzi onse akasandulika magazi chimenecho chinali chizindikiro cha fuko anthu akachikhulupirira icho amene iwo amene ali okonzekera kuchilandira icho akakhulupirira icho pamene akaona chizindikiro cha mulungu chikuyenda koma fuko liyenera kukhala ndi china chake chosiyana kotero iye anali pasayiro lonse zindikiro mulungu anamugwiritsa ntchito munthu wonyozeka mneneri kuti akhale chizindikiro cha mapeto achikhalidwe cha fuko ilo kumeneko mulungu chitumizireni mse mmodzi mwina chitusireni mse mmodzi mwina ngati wanthu a mulungu angalapite kukapempherera zoterozo iye amudzutsapo ndi wanthu omwe ayenera kunyamula kulemedwa kumeneko ndiwoayenera kugalamuka ndiwoayenera kuti azindikire ndiwoayenera kuti adziwe tsiku lomwe ife tili mkukhalamo chikhalidwe chimene chatizungulira ife iwo asanati agalamuke mkomwe inu muzipitirira kumakhalabe monga momwe inu mumakhalira ndali zonse ndiyenera kumanga nyumba yatsopano chaka chino ine ndiyenera kupeza galimoto yabwinoko kuposa ya Jones ine ndiyenera kuchita ichi zochuluka kwambiri pa ichi pamene inu mukuzindikira palibe kanthu zonzolondola koma inu muyenera kuzindikira mbale kuti zinthu zonse izi zidzaonongeka yesu anati musamuope iye yemwe akhoza kupha thupi bomba la atomiki la Russia musamuope uyo yemwe angathe kulisinda thupili kukhala fumbi la chiphala cha moto mumaminiti ochepa koma upani iye amene angathe kulisinda thupi motero ndikuponyera moyo mu gehena izo ndizo momwe ine ndimalankhulira kwa dokotala uko kuchipatala pamene amayi wanga anali kumeneko iye amakamba zakukambana kwa sayansi kuti kugwira ntchito pa zinthu zosiyana zathupi ndikuyika mankhwala mu ilo ndikumaona chifukwa chake amapha nyongolosi ina yake ndikupulumutsa nyongolosi ya moyo ine ndinati izo ndizodabwitsa izo basi ndizokondeka ine ndinali kumvetsera kwa iye pakanthawi koma ine ndinati dokotala izo nzabwino ine ndikuziyamikira izo izo nzabwino kwambiri ine motsimikiza ndili wothokoza kwa mulungu pa zimenezo koma onani inu mukutha moyo wanu wonse pakuyesa kupeza china chake pachilengedwe koma nanga bwanji osati nthawi ina yoganizira za yemwe anazilenga izo ndani anazipanga izo ndi ndani yemwe anazikonza izo mulungu ndi yemwe anazikonza izo wankulu motuluka bwanji mlengi koposa chilengedwe chimene iye anachipanga pati yani ife tikuyika ndemanga zochuluka kwambiri pachilengedwe pamene ife tikuganizira za mlengi yemwe anapanga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo anapanga thupi ndi moyo iye akhoza kuliwononga ilo nthawi iliyonse yomwe iye angafune pa ilo ichi chimakhala chinthu chodabwisa kwambiri kugwira ntchito pa thupi la munthu ife tikuyamikira ichi iwo akhoza kusamutsa diso kuchokera kwa munthu mmodzi kupita kwa wina kutengati minyewu ataling'ono kwambiri ito ndikutenga diso kuchokera mubowo la munthu ndikuliyika ilo mubowo la munthu wina ndipo munthu ameneyo akhoza kumaona kuchokera mu diso limenelo ito ndi chinthu chodabwitsa izo zinalima kuti ngati mayi pamene iye anali woti abale mwana ndipo mwanayo sakanakhoza kubadwa iye anapangidwa chotero ndi mwanayo sakanakhoza kubadwa mayiyo ndi mwanayo onse ankafa izo zinali choncho koma inu timumamva mowirikiza za izo izo zinali zosiyana mwina osasa chitikanso koma lero iwakosa kutenga mayi ameneyo alikale muchikhalidwe zokhala ndi mwana ndipo ngati pamene mayi ngakhale ali pafupi mu nthawi yakubala mukuona iwo akosa kutengera mayi ameneyo kuchipinda ndikamupasa iye zolesa kupereka pang'ono ndikumusotsamo mwanayo nkukhala ndi kubadwa kwa wamba nkumutengamo mwanayo ife kuyamikira izo ndiwuzeni ine kachitidwe kamodzi inu muyilese valavu kunja uko pena pake pa kakulumikizidwe kamadzi aka mu mzindawo ndipo muone zomwe ziti zichitike ku valavu yayikuluyo iyo iphulika uko koma apobe ife tikhoza kudula mwendo nkutosa kudulapo msanja ndipo mwachozizwisa cha mulungu iye amawala mbala nitsa madzazi amenewo ku njira ina yake mu nthawi ya seko ndikuma wayendetsera iwo njira ina yake ndikupulumusa moyo wa munthu ameneyo ndanangazimenezo ndiwuzeni dulenipo msempha dulaniko njira yayikulukunja kuno tinakwate mu madzi pamene ikukoka kuchokera ku valavu iyo tichita chiyani kayeseni izo kamodzi ndipo kapezeni chomwe chimachitika palibe njira ina yolambala litsira iwo ayenera kupita mobwerera ku valavuyo ngati mulungu amenati asapange njira yakuti magazi awa azilambalala okha pomwepo bwerera kamodzi ku mtima ndipo inu mukanakhala mutafa nthawi iliyonse inu munapunthwa zala chanu iyo ikanakhala imfa pomwepo nthawi iliyonse yomwe inu mukanaziteka pena pake pomwe patseguka msempha kapena china chake iyo ikanakhala imfa pomwepo dula kayatanu inu mukanakhala mutafa izo zikanati zibwererenso ku mtima wanu aponso izo zikanakuphani inu koma mulungu komano ife tikuganiza izo ndi zodabwitsa ife tikuganiza izi ndi zodabwitsa ndipo ife tikuyamikira momwe sayansi yachikula iwakhoza kuyimanga misempha imeneyo ndi kuyiletsa kukha izo zonse ndi zabwino koma ndi ndani yemwe anazikonza zimenezo mukuona ife timayangana pa chilengedwe chonse ndi kuyiwala mlengi waicho mukuona ife tikuyangana pa zinthu za chilengedwe ndi kuyiwala zonse chinthu chauzimu izo ndi zomwe ife tikuchita tsopano anenera mulungu iwo ali ndi mawu ake ndicho chifukwa chake wanthu amawakhulupirira iwo ndicho chifukwa chake mulungu anati kwa mose iye anati kumbuyo uko mu genesis mwambiri mu exodo njira yonseyo kudusa ngati pabwera mmodzi pakati panu yemwe ali wa uzimu kapena mneneri tsono ife tidzazidziwa bwanji iye anati pamene iye anena china chake ndipo icho chikafika pochitika kunena china chakenso icho nkufika pochitika iye ndikhulupirirenizo mukuona icho ndi chizindikiro kotero iye amapereka mawu ake osati kwa atsogoleri osati kwa olamulira mwankhanza koma kwa aneneri Khrushchev ndi chizindikiro kwa dziko ayi bwana Hitler sanali chizindikiro kwa dziko koma kwina kwake malo ena wake mulungu ali naye mneneri wonyozeka akudikira oralo iye ndi chizindikiro iye ndiye chizindikiro chomwe chiti chidzalitsutse dziko ndipo chidzawupulumusa mpingo mneneri eliya anali chizindikiro mu tsiku lake mneneri eliya kwa iye anali iye anali chizindikiro cha mawu a mulungu chiweruzo cha kwa igupto ndi chiwombolo cha kwa israeli ngati iwo akanafuna kuti amukhulupirire iye tsiku lochimwa kwambiri ilo la eliya pamene israeli yense anali atabwerera mbuyo pa mulungu iwo anali atabwerera mbuyo mu tchimo iwo anali atayiwala dongosolo iwo anali atayiwala zakutsogozedwa ndi mulungu ndi yehova wamkulu amene anasepula nyanja yofiira ndipo anawatulutsa iwo ku igupto ndi mneneri wamkulu monga mose pakati pawo iwo anali atayiwala izo ife timaziyiwala izo inu amethodist mumamuyiwala John Wesley inu achilutera mumamuyiwala Martin Luther inu abaptist mumamuyiwala John Smith ambira ife timamuyiwala Charles Finney wamkulu kwambiri wa iwo onse izo zimanenedwa kuti 97 pa zana a otembenuzidwa afiri ankagwirisitsabe 75 pa zana a mude anabwerera mbuyo muchaka ndipo gulu la wezile la chiyelo ilo linalimo owirikiza kubwerera mbuyo koma Finney analindi 97 pazana nyamara wachichepere wang'ono wona wa mudu wa dazi ankaenda kupita kuguwa ndikuyangana paomvetsera awo monga chonse ndipo anthu ankakhoza kukomoka pa iye anakhala mutengo tsiku lina mpaka mzimu woyera unamugwira iye iye anatero iye anali ndi zindikiro mpaka kumapeto pafupi zaka mazana awiri zapitazo achitsimutso chachikulu icho chomwe wezile ndiwo anali nacho ndi chiweruzo tikubwerapo iye anali chizindikiro mbado wochimwa kwambiri uwo ndipo momwe eliya ankakhoza kuyimira pamenepo molimba mtima ndi mosagwedera payekha wopanda wina ali naye koma iye anali chizindikiro cha mulungu ena onse atsogoleri anali onse atapita ndi ahabu munjira ya chimakono iwo anakhala chimakono mu mbado umenewo koma momwe ahabu akaleyo ndi zopindula zake zonse zazikulu ndipo izo zinaubweresa mpingo onse mukatolika kapena osati chikatolika koma pafupi chinthu chomwecho mukupembeza mafano anawabweresa iwo mu malo omwe iwo anali okhumba chilichonse wena amakhoza kumapemphera mwanjira iyi ndi ufulu basi inu mukhoza kumachita chilichonse chomwe inu mukuchifuna ndipo analowa mu mtundu wachikhalidwe chimenecho ndi momwe kuti eliya anayimira pamenepo molimba ndisakuti athero ambuye o mulungu mpaseni ife wanthu amuna onga yawo iye sanaope kumuwuza yezebeli za chikhalidwe chake iye sanali kumuopa ahabu iye sanali kuopa kuti iye akanakhala atalakwisa iye anayima ndi kulimba ndipo anapita kwa ahabu nakati palibe ngakhale mame ati azwe mpaka ine nditawayitanitsa iwo amen kodi iye anali chiyani chizindikiro kwa mbado wochimwa kwambiri uwo kodi israeli anachiona icho ayi iwo anamuseka iye anamutonza iye iye ananeneratu kuti kukanadzakhala chilala kuti kukanadzakhala vuto njala kusowa chakudya ndipo iye ananenera molimba akuyima yekhayekha ndi pakuti atselo ambuye anati ambuye iwo apha oona onse tsitsi iwo awapha oona onse tsitsi ine ndine ndekha amene ndatsala amene ndikuyima ndi mawu anu kodi vuto linali la chiyani mawu a mulungu eliya ankafuna kumakhala ndi mawu iye anali mneneri weniweni aneneri wena anali adati oh chabwino izo sizimapanga kusiyana kwakukulu yehova sasamala inu mukudziwa yehova amasamala ayenera kukhala ali ndi mawu ake ndipo eliya anayima molimba pa mawu amenewo ndi pakuti atero ambuye mulungu anamupasa yeka chinsinsika kang'ono tsiku lina iye anati ine ndili nawo 7 eliya omwe iwe uli mboni yawo kunja iwo alile mphamvu zokwanira kuti azeboyela ndikunena izo iwo akutisalacha mumathire koma apobe mu mtima mwawo iwo ya ntchito wanga iwo sanagwadire bondo kwa bali iwo akuopa kuchita izi koma ine ndikukupasa iwe chizindikiro ndipo iwe ndiwe chizindikiro yima kunja uko ndikuyima pa mawu wanga ine ndizikusamalira iwe apase iwo chizindikiro cho haleluya mulungu ndipaseni ife china chake chonga icho chidzakhala chizindikiro cha mawu a mulungu ndipo lonjezo lililonse lomwe mulungu analonjeza lidzayimiridwa kumbuyo mwa munthu ameneyo pa iye ali chizindikiro chizindikiro choyiwalidwa iwo ankaganiza pa ahabu anali mfumu yayikulu ndipo mafuku onse ankamuopa iye izo zinali zabwino mokwana koma eliya anali chizindikiro cha mawu uyo ndiye mneneri woona chizindikiro cha mawu kotero pamene iye pokhala chizindikiro cha mawu iwo sankamukhulupirira iye iwo analibe naye ntchito iye anali chizindikiro kwa wamasiye pamene mulungu anamutumiza iye kuchokera ku phiri la Karimeli kuchokera pamwambapo pa mtsinje wa Kerithi anamutumiza iye kumusuku iye atadyesedwa kale ndi makungubwe ndipo mtsinjewo unawumapo ukonkulondola
ife
timadzimenera kuti ndife akhristitu iyeni ife tizikhala monga akhristitu ndiye osati pakudyetsa zinthu zonga izo zomwe zili nazo zochepa kwambiri zomwe munthu wawamba wamtima wabwino angachite zimenezi icho ndi chipembezo icho sichipulumutso anthu ochuluka kwambiri amatenga chipembezo ndi chipulumutso mosokoneza chipembezo ndi kudyetsa amasiye ndi osauka ndi ena otere chimenecho ndi chipembezo koma chipulumutso ndi kubadwa kwatsopano kukhala wobadwa kachiwiri izo ndi zosiyana chipembezo Muhammad ndi chipembezo pali zipembezo zambiri tsopano pamwamba pa phiri la Karimeli tsiku limeneli pamene iye anayitanitsa chionetsero ndipo iye anamuyitana Ahabu ndi zikwi za ansembe amene anali akukachisiwa zipembezo zawo iye anawayitanira iwo pamwamba pa phiri la Karimeli anati bwerani pamwamba pano takumaneni ndi ine pamwamba pano ine ndimanalo gulu lonselo iye anachita chiyani iye anali ndipa kuti atselo ambuye iye sanali kuopa iye anati perekani nsembe ng'ombe yitanirani pabali ulole mulungu amene atayankhe ndi moto akhale mulungu kotero tsiku lonse mpakana kuchokera m'mawa mpaka atatha chakudyera masana iwo ankadumba pamwamba pa guwalo iwo anadziteka okha iwo ankafuula iwo ankakuwa eliya ankapita mguyo ndi kutsogolo kumati kuwani mofuula kwambiri pang'ono mwina mwake iye wapita pa ulendo wokawedza kapena china chake ali kwina kwake akuthamangitsa kapena china chake pakuti iye anali ndipa kuti atselo ambuye iye anali wokhulupirira iye anali ndi mawu a mulungu mbale mlongo ndi zochuluka zina ziti zomwe munthu wina aliyense akuzisowa kuposa lonjezo la mulungu mulungu anati iye akanatha kudzachita izo anali Abrahamu iye anamuwerengera mulungu kuti ndi wokhoza kuchita chomwe iye anachilankhula iye anadziwa kuti mulungu akanatha kuchichita icho pa mulungu ananena chotero kotero iye anawayitanitsa iwo kuti abwere pamwambapo ndipo kotero iwo anadziteka okha ndipo ankakuwa ndi kufuula tsiku lonse mpaka pa nsembe ya madzulo ye eliya yang'anani momwe iye anachitira ichi chinthu choyamba chomwe iye anachitita chinali kugudubuzira miyala khumi ndi iwiri pali moti mulungu siwogawanika chipembezo chimayigawa mipingo koma osati mulungu mmodzi anati kodi inu ndinu mkhristitu ine ndine wa baptist kotero izo sizochuluka kuposa kunena kuti iye ndi nkhumba kuti ine ndine wa methodist chabwino izo sizochuluka kuposa nkhumba aponso kwa mulungu ine ndikuti kodi inu ndinu mkhristitu kuti ukhale mkhristitu iwe uyenera kukhala wonga khristitu kusunga umulungu mwa iwe ndi mzimu woyera wonga omwe unagwa pa tsiku la pentekoste osati kutengeka kwina koma ine ndikudandauza pentekoste yeniyeni mukuona kulondola ine ndine wa chipentekostite ine ndine wa umodzi ine ndine wa utatu ine ndine oma izo sizochuluka kuposa kunena inu munali china chakenso sizimatanthauza kanthu kwa mulungu izo zimagawaniza izo ndi zomwe zinachitika kumusuko pakati pa alaliki amenewo koma eliya anagubuduzira miyala khumi ndi iwiriyi pali modzi kuti asonyeze kuti mulungu ndi mulungu mmodzi pamwamba pa onse awo iye anayigubuduzira iyo palimodzi kotero pamene iye anayiyika iyo palimodzi monga choncho iye anapha ng'ombe ndipo anayiyika iyo pamwamba pa guwa pa nkhuni iye anati tsopano kuti titsimikizire kuti mulibe zopeka mwichi pitani mukanditengere ine mbiya khumi ndi ziwiri zamadzi ndipo iye kwenikweni anadziviga m'madzi nkhuni zija oho aleluya iye ankafuna kuti aonetse kuti mulungu anali mulungu patiyani iye anali ndi pakuti atselo ambuye iye anali mneneri iye anali nawo mawu a mulungu kotero tsiku limenelo ngatiwo aliwo akudulutsa inu mumpingo iwo achita ichi china ngati inu mwabatizidwa mu dzina la yesu ndi zinthu zina zonse izi zosiyana monga choncho zamkutu ndi pakuti atselo ambuye munthu wokondeka usiku wina analankhula kwa ine anabwera anayika manja ake mondizunguliza ine ndipo anati mbale brana anati ine ndikufuna kukufunsa iwe china chake anati ngati iwe utamangonyengererapo pang'ono zinthu izi zimene iwe ukuzinenazi ine ndinati chiyani anati zonse
za
ubatizo
ndanati
mipingo ya ku Chicago ndiyonse yozungulira basi ikukufuna iwe moyipa kwambiri koma iwo akuopa iwe ukazitchula izo ine ndinati zedi ine ndikazitchula izo zedi ine ndikazitchula anati nchabwino ito ndindu tsopa tomwe iwo ali nazo ine ndinati ndiye iwo sali nazo munthu ine sindinali yemwe ndinachinena ito mulungu anati nena ito ine ndikutsutsa aliyense wa iwo kuti abwere kudzandisimikizira icho kulakwikako mukuona anali zabwino wokuona iwe unayenera kuti uzikomereza ndikupanga nawo chiyanjani ndi chinthu chomwecho iwo ankafuna kuti iye asvike mulungu samanyengerera ayi bwana iye samanyengerera iye anati tsopano mbale brana ine ndifuna kukufunsa iwe kodi mngelo wa ambuye anati ife tonse timamukhulupirira mngelo wa ambuye kodi mngelo wa ambuye anakuwuza iwe izi ine ndinati ine sindikusamala zimene mngelo wa mulungu akanati anene ngati anali mngelo wa ambuye iye akananena zimene koma ngati iye akananena china chake chosiyana iye sanali mngelo wa ambuye ine ndinati mosasamala zomwe mngelo kapena wina watensa akananena paulo anati ngakhale mngelo wochokera kumwamba akalalikira uthenga wina uliwonse kwa inu msiyeni iye akhale wotembereredwa angelo ndi aliyense wina wodzikumbula mwachitsuti ponena za angelo Joseph Smith Brigham Young ndi mipatuko ina yonse Adventist ndi zina zonse iwo amaona mitundu yonse ya zinthu zonga izi koma izo nthawi zonse ndi zosiyana ndi mawu koma mulungu amayimira kumbuyo mawu ake ndi mawu ake ndi mawu a ambuye zedi zonse ine ndinazidziwapo ndinapunzitsidwa kwa ine ndi iye ine sindinapite ku seminare kapena sukulu izi zimachokera kwa iye ine ndinati ngati zikanakhala zosiyana ngati izo zikanakhala zosiyana kwa iwo ine sindikanati ndimukhulupirire iye chifukwa awo ndi mawu a mulungu ali poyambirira china chilichonse chikhale chonama mawu a mulungu khalani ndi iwo kotero Eliya pamene iye anafiriza iye anaviga mmazi zikulizo zonse ponsepo ndi mbiya khumi ndi ziwiri za madzi kuzisanulira izo pamwamba pake apo iye anachoka pamenepo mosasa basi momwe iye akanakhalira ali chifukwa mulungu sangakhoze kunama mulungu anamuuza iye iye anati ambuye mulungu wa Abrahamu Isake ndi wa Israeli lolani izi zidziwike tsiku lino kuti inu ndinu mulungu ndipo ine ndine wantchito wanu ndipo ine ndachita izi makulamula kwanu pandi pakuti atero ambuye ine ndachita izi chifukwa inu munandiwuza ine kuti ndizichite izo chifukwa izo ndi molingana ndi mawu anu lolani izi zidziwike tsopano kuti inu ndinu mulungu ndipo moto wa yehova unagwa unanyambikapo nsembeyo nkhuni zobikidwa m'madzi unagwirira pa miyala ndi china chilichonse ndipo unachosa chilichonse ndiye israeli anafuwula 5,000 yani mulungu akhale mulungu Eliya kukongola kwake kumuona wang'ono uja wofota wooneka wonda thupi lonse litakwinyika ndodo yaing'ono ija ili mudzanja lake msupa ya mafuta yaing'ono ikulendewera pambali pake kachidutswa kachikopa chankhosa katakulungidwa momuzungulira iye mokuti iwo akanatha kumuyika iye mundiyendelero ngati iye akanamayenda pa nsewu koma iwo amawalola akazi kumavala makabudula koma iwo ndithudi sakanati achite izo mukuona monga choncho akudzapo kotero ndiye koma apa iwo akubwera uko kudusa cha pamenepo kudusa phiri pa ndodo iyi tsopano phiri la kalimeli sikamalo kakang'ono kopandapo kanthu komwe kali mkati mwachipululu ilo ndi phiri lalikulu ilo lili mokhala ngati mwangodya monga chonchi ndikupita chokwera m'mwamba ndipo limayang'ana cha ku nyanja ndipo Eliya ndi Gehazi anathamanga ulendo wonse kukwera pamwamba ndipo Eliya anagwera pa nkhope yake pamenepo ndipo anayamba kulirira kwa mulungu ndi msana wake atatembenuzira cha kumadzulo cha kudzuwa Saka zitatu ndi miezi isanu ndi umodzi opanda ngakhale mame womwe anagwa. Yana ali kwa Gehazi, chitoka yang'ane ndi kuona ngati iwe ungaone chilichonse msambo uko pamwamba pa nyanja, kuima pa phiriri nkuyang'ana uko njira iyo. Anati ine sindikuonako kanthu. Iye anakhala pomwepo. Mulungu ngati anthu awa alapa, ngati anthu awa abwera kwa inu, ngati iwo ali wokonzekera kuti achoke kusachabechabe zonse izi ndi kubwerera ku mawu anu, ndiye inu ndinu Mulungu kuti muyankhe mawu anu. Ndilola ine ndinene zinthu zomwecho lero. Tengani zipembezo izi ndikuziswa izo, iwalani kusiyana kwa zipembezo uku, ndipo asiyeni anthu abwerere ku mawu a Mulungu. Kumbele wadula ine ndisimikizira kwa inu kuti pali Mulungu amene angakhozebe kuyankha ndi moto. Asiyeni wanthu ayitanire pa Mulungu, asiyeni ayitanitse munthu, siyeni anthu ayitanitse mneneri. Mulungu amuyika iye kuonekera. Ine ndikutsutsa mafuko kuti achite zimenezo. Bwerani pa nkhope zanu, ndikuyitanira pa Mulungu kuti atumize muomboli ndipo mupenye chomwe chili chichitike. Ingozichitani izo nthawi imo. Mulungu aya nthawi zonse anagwera pansi anati, Mulungu lolani izi zikhale lero. Anthu awa pena anali otsutsana ndi anthu awa agawanisana ndi mitundu yonse ya zipembedzo mpaka kutali. Koma lero inu mudzitsimikizire nokha. Inu ndinu Mulungu. Ndipo anthu anati, tayirani kutali pali. Ndipo ine ndapha zikwi za nsembe yawo. Iwo achoka pa njira tsopano Ambuye. Zolepheresa zonse zapita. Zotchinga zazing'ono zomwe zimatelekanitsa ife. Wamethodisti akanafuna kubwera ndi kudzapembedza ndi Wabaptist. Wabaptisti akanafuna kuti abwere ndi achipentekostite. Owona mu mtima kumeneko. Zikwi zisanu ndi ziwiri zokhulupirika zija. Koma iwo sangathe kuchita izi. Ngati iwo atero, iwo amachotsedwa mu mpingo. Kwena iwo samasamala. Iwo amabwera basibe. Uko nkulondola. Koma lolani wonse akwezo kwenizirana zawo. Ndikubwera pali mmodzi ndi kuti ife tiwala tizikhulupiro tonse izyapa ndi makatikizimu ndi chilichonse chomwe ife tikuwerenga kuchokeramo. Tiyeni ife tibwerere ku mawu a Ambuye. Yang'anani chomwe chiti chichitike. Ndipo Mulungu alandizira iwo mneneri. Iye ndithu atero. Izo tidzabweretsa icho kutsika kwa iwo komwe ngati iwo ali wokonzeka kuti achilandire icho. Choyamba iwo ayenera kupemphera. Mulungu akuyembekeza. Kodi izo sizachilendo kuti Mulungu akufuna wanthu kuti akhale ndi chochita mu izo. Pamene Yesu anayang'ana uko pa zokolola, iye anati, zokolola azaka, antchito ndi ochepa. Inu mupemphere kwa Ambuye wa zokolola. Ameneyo anali iye. Inu mupemphere kwa ine kuti ine nditumize antchito ku zokolola zanga. Pali gawo lina lomwe inu muyenera kulichita. Mulungu akuyembekezera mpingo wake kuti uziyitanira pa iye. Iye nthawi zonse wakhala ali. Mulungu akuyembekezera lero pa wanthu kuti ayitanire wantchito wake kuzochitika. Ndipo wantchito sangalowe muzochitika mpaka wanthu atamapemphera. Israeli sakanatha kulowa muzochitika kumene kuja ndi zizindikiro ndi zochizwitsa mpaka pomwe iwo anagwera pa nkhope zawo ndi kupempherera kufuna muomboli. Mulungu anali naye muomboli wake. Mulungu anali ndi mneneri aliza kumeneko mu chipululu. Anamusunga iye kumeneko kwa zaka makumi anayi kuyembekezera kwa iwo kuti akhale bwino kuti azipemphera. Koma pamene iwo anakhala bwino nayamba kupemphera, iye Mulungu anatumiza muomboli. Mulungu achita chinthu chomwecho lero ngati wanthu ati angobwera pali modzi kubwera pakupemphera. Tabwino, iye anali chizindikiro kwa aneneri ona mawadza ndi kwa Ahabu kuti iye anali wantchito wa Mulungu. Iye anali mneneri wa Mulungu. Ndiye iye anali nso chizindikiro kwa Israeli kuti iye akanatha kutseka miyamba kapena kutsegula miyamba pamene iye anakhumba kutero. Iye ndithudi anali. Ndiwuzeni ine yemwe angathe kutseka miyamba. Tisonyezeni ine yemwe angathe kule miyamba kunja kwa Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu, mawu a Mulungu ali ndi aneneri. Mikaya chizindikiro kwa Yehosafati. Mikaya anali chizindikiro kwa Yehosafati kuti Mulungu amasunga mneneri wona pafupi. Tsopano zindikirani Yana limbiane neli mazana nane.
Ahabanani.
Ndipo iye anawaita na abwela neli mazana anaya neli. Ndipo ndi chigwirizano chimodzi. Iwo anamuza iye. Ndipo apo pansi pa mtima wa Yehosafati uja. Munthu wa Mulungu. Iye anadziwa kuti panali china chake cholakwika. Iye anadziwa kuti panali china chake cholakwika. Iye anati, kodi inu mulibe mmodzi wowonjezera. Mazana anayi adayima kale pamenepo. Iye anati, awa onse ndi aneneri. Aneneri a Yehova paliya, a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a umodzi, oh my my, a utatu. Ni mitundu ina yonse.
We got them all here.
Onse,
and what a card. They said this is the greatest nation.
We have nothing to fear about. Lali kulu kwambili lomwe lilipo. Ife tilibe kandu koti tizika opa. Monga nyamara wangona wimba mluzu kumanda. Inu mkudziwa. Pamene iya kuopa. Inu musamadanda ule nazo izo. Anali koma. Kodi inu mulibe mmodzi wina. Anali oye. Pali mmodzi wina kuno koma. Anali inendi mamuda iye. Mugona, anati, iye ndawizo onse amanena zoipa zokuza dziko lino. Iye ndawizo onse amanena zoipa china chake chomwe chiti chidzachitike kwa ife. Yehosafati anati, ine ndikanakonda kuti ndimumve iyeyo. Oh, inde. Anali chiyani iyeyo, chizindikiro. Mosa samala anza kutuluka kwa mabungwe kapena zipembedzo. Mungu akadali naye mmeneri. Amene akutsala ndi mawu. Yehosafati anadzauli Ahabu anali akaweruzidwa chipamneneri weniweni uja Eliya anali atakhala chizindikiro kwa mafuko. Anali agalu adzanyambika magazi ako amene anabwera kuno. Uko nkulondola. Iye ankadziwa kuti Yezebeli ndi iye anali nacho china chobwera kwa iwo. Iye ankadziwa izo zinali. Ndipo Mikaya anati, iwo anabwera kwa iye ndipo anati, tsopano ine ndikuwuza iwe, ngati iwe ukufuna kulowa muchiyanjano chotsatira, ine ndikuwuza iwe choti iwe uchite. Iwe ungovomereza basi kuti alaliki onse awa. Ali kulondo. Mukuona iwe umuze iye kidaniko uko. Ndikuti iwe ungovomereza. Anati ine ndikuwuza iwe chomwe ife tiri tichite. Ife tipanga. Ife tionetsetsa kuti iwe ulowe mu bungwe lathu. Ngati iwe uti ungochita izi. Mukuona. Ngati iwe basi kuti ungonyengerera pa zochepa zochepa. Chomwe iwe ukuzinenazi. Iwe ungoonetsa kupita kukagwirizana nawo iwo. Kupitiriza nawo iwo. Kodi inu mukanalingalira mneneri wona wa Mulungu kuchoka pama wa Mulungu. Kodi mukanatero tabwino anthu awa anati koma ife tinaona masomphenya aneneri mazana naya. Ife tikudziwa ife ndife aneneri. Ife tikudziwa kodi ife ndife aneneri. Mikaya anati ine sindikukayika zoti inu munaona masomphenya. Ine sindikuzikayikira izo pang'ono chomwe inu munaona masomphenya koma iwowo pali molingana ndi mawu a Jawa. Inu mukuona? Amen. Anati ine ndinaona masomphenya nanenso. Amen. Oh chifundo. Iye anali chizindikiro. Iye anali chizindikiro. Iye anati ine ndinaona masomphenya. Ndipo ine ndinaona Israeli monga mkosta atamwazika pa phiri wopanda mʼbusa. Ndipo woyang'anira wamkuluyu Kristo anabwerapo namubwanyula iye pakamwa. Anati mzimu wa Mulungu unapita kuti pamene umachoka mwaiye. Iye anati iwe ukaona pamene ukakhala uli mu ndende. Iweyo ukaona. Iye Ahabu anati muyitani nyamara uyo mu ndende muzimudyesa iye mkale wa chisoni ndipo muzimupasa madzi achisoni. Anati pamene ine ndikabwerera muntendere anati ndiye ine ndidzamusamalira iye. Mikaya wakaleyo anayima pamenepo ndi pakuti atero ambuye. Iye anati ngati inu mukabwerera konse Mulungu sanalankhule kwa ine. Zimenezo anali chiyani iye. Iye anali chizindikiro kuti aneneri a Yehova aneneri a Mulungu amakhala ndi mawu a Mulungu. Inu mukakhala ndi mneneri amene amati inu muchibatizidwa mu maudindo a Atate Mwana Mzimu Woyera ndi mneneri wabodza. Ngati inu mukuti pali mneneri pakati panu amene amati pali a Mulungu Atate ndi mneneri wabodza palibe lemba pa china cha izi kukulondola. Koma mneneri wowona wa Mulungu azikhala ndi mawu ameneri. Yubangani masome nyate ali osiana ndi mawu amenewo. Iye si mmene liwona wochokera kwa Mulungu. Palibe mu Baibulo wina wake anayamba wabatizidwapo mu maudindo a Atate Mwana Mzimu Woyera. Kayang'anani pa Paulo kumene kuza mu ndende Yuda wang'ono wa mphuno yokhota wa mutu wa dazi ali kumeneko anathaza ka makumi awiri ndende ya Chiroma. Iye analemba makalata awa tsopano pali inu mukuganiza mlali wachikazi ankaganiza chiyani zokhudza Paulo pamene iye anati asiyeni akazi awa akhale chete mu mipingo ine sindikuwaloleza iwo kuti aziyankhula ine ndikulingalira iwo akanatha kugwira ntchito pa iye pali inu mukuganiza mabisopu awo ankaganiza chiyani mabisopu awo pamene iwo ankanena zinthu zonse izi zosiyana ya zinthu izi apa ndi izi apa zonse izi izo Paulo ndiwuzeni mwamuna uyu ndi ndani muli monse mwamuna uyu ali uko mu ndende koma iye anali atakumana ndi Yesu iye ankadziwa chomwe iye ankachilankhula ndipo kuchokera mu gulu lomwelo atamwalira Paulo iwapo siriza anapanga kuchokera mu gulu limenelo la mabiso ndi apamwamba kubungwe la nisene ndipo izo zinayambisa mpingo wa katolika kuchoka pa mawu a Mulungu pamenepo pakubwera Atate Mwana Mzimu Woyera waluza ine ndikutsutsa wina aliyense kulikonse kuko lina lilonse kuti atsimikizire motsutsa izo.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. The baptism of the Father and the Son is false. Amen. You are both the food the Paulo mumachitidwe 5:9 kapena 19:5 anati kodi inu munalandira mzimu woyera kutokera pamene inu munakhulupirira iwo anati ife tili kudziwa mkomwe kuti kuli mzimu woyera anati ndiye munabatizidwira kuchiyani iwo anati ife tinabatizidwa kale koma osati mu ubatizo wa chikhristu Atate Mwana ndi mzimu woyera tu ubatizo wa chikhristu palibe mkhristu amene anayamba wabatizidwapo motero mu baibulo kapena kwa zaka mazana atalemba baibulo ndika chikhulupiriro chakatolika ndipo osati chiphunziso cha chikhristu wonetseni ine mu baibulo ndi chinyengo ndi ntchito za chiwanda ine sindikutandauza kunena kuti wanthu amene anabatizidwa chotero ali motero mulungu ali nawo anthu ambiri kunja uko lero amene sakudziwa kusiyanitsa kwake koma ora lakwana ife tayenera kubwerera ku mawu ngati ife tikuyembekezera mulungu kuti agwire ntchito mu tsiku ili monga momwe iye ankachitira apo ine ndinali kwa amayi wanga pamene iwo anali kumwalira asanamwalire ine ndinati amayi pamene ine ndinakhala mkhristu ndili mnyamata ine ndinayamba kufunafuna kuti ndipeze ine ndinkadziwa kunali mulungu kuchokera ku masomphenya amene inu mukudziwa ndi zinthu zomwe zinkachitika konse kudusa mmoyo ine ndinati ndiye ine ndinapeza kuti mpingo wa katolika unati ife ndiye mpingo sizikupanga kusiyana kuli konse ndi zimene baibulo limanena ife timakhulupirira izo kuli mzabwino koma ife ndiye mpingo chomwe ife tinena mulungu amachimanga kumwamba mpokotero ndiye iwo amachita iso motere ilo ndikhulupirimoti achilutera amati awa akulakwitsa ife timakhulupirira izo motere ababutista amati awa onse akulakwitsa ife timakhulupirira izi motere ndipo pali mazana matupi amenewo ndiye inu mungakhale bwanji ndi chikhulupiriro ndi ndani wa iwo ali wolondola ndi mmodzi cholondola ine sindinkachidziwa icho apo ine ndinati amayi ine ndinabwerera ku baibulo ndipo ndinakapeza momwe atumwi oyambadza mtundu wa mpingo omwe iwo anali nawo momwe iwo ankaphunzitsira ndi zinthu zomwe iwo ankazichita ine ndinandinina izo basi ndendende momwe iwo ankachitira izo momwe baibulo limanenera ndipo ine ndinapeza zotsatira zofanana amen mundikhululukire kanenedweko koma chitsimikiziro cha khala ndikulidya ilo izo ndizoona ndinapeza zotsatira zofanana zomwe iwo anali nazo inde kotero inu mungamange chidaliro muchina chake tiri ndi njira mazana asanu ndi anayi zosiyana zopitirira njira iyi ndi njira iyi iye ine ndinapeza mu Bible kuti Yesu anati iniwa ngati munthu wina adzadzosa mawu amodzi kapena kuwasintha iwo mu buku ili aliyense yemwe ati adzawonjezere china chake kwa iwo kapena kuchosa china chake kwa iwo tomwecho tidzachosedwa ku gawo lake la ku buku la moyo timasonyeza kuti iye anali ndi dzina lake mmenemo bwinobwino koma iro lidzachosedwamo tikuyenera kubwerera ku mawu awa miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzalephera konse. Lolani mawa munthu aliyense akhale bodza angakhale wona anatero Yesu iyeni tikhale ndi mawu eya oh my eya Yehoshafati anadziwa kuti Mulungu amasunga mnyengeri weniweni wona amene amakhala ndi mawu ake ndipo samanyengerera nawo iwo ayi bwana iye anakhala nawobe iwo basi mazana anayo muthutsa iye ndi mauneneri awo naposi koma wake unali mawu a Mulungu ali ndi chizindikiro chomweto ndi zinthu ndipo ine ndikuti lero chomwe ife tikusowa lero ndi mwamuna mneneri auke pakati pathu yemwe adakhale ndi mawu a Mulungu mosasamala chimene wina aliyense akunena kapena chilichonse chimene chipembezo chinena. Mikaya analibe chigwirizano, Mose analibe chigwirizano, Nowa analibe chigwirizano, palibe mmodzi wa iwo yekha anayamba wakhalapo ndi chigwirizano ndi wonse mowatsutsa iwo koma iwo ndi zizindikiro mumasiku oyipa Mulungu asanatumize chiweruzo ndipo Mulungu amasunga mawu ake ndipo amafuna mawu ake azisungidwa ndi wanthu ake alemekezeke ambo tsopano kufika pakutseka pa maminiti apang'ono wokha tsopano tsopano mvetserani mwatseri kunali munthu wotumidwa kuchokera kwa Mulungu amene dzina lake anali Yohane mneneri chizindikiro Yesu asanabwere konse ku dziko lapansi kuti adzadzilengeze iye yekha iye anatumiza mneneri patsogolo pake kodi iye anadzidzita izo iye anatumiza mneneri Eliya wa chipangano chakale ananeneredwa kuti abwere mu mphamvu ya Eliya wa chipangano chakale iye anali woti adzakhale mneneri chizindikiro kuti Yesu anali kubwera kuti kunali kodi kukhala Mesiya akubwera ndipo Yohane anabwera kuchokera kusikulu anali chizindikiro kuti Mesiya anali pa ulendo wake pamene Yohane anaonekera Israeli ankayenera kuti adziwe ndi aneneri yawo apo ndi pamene wanthu amachiponyera icho iwo samawakhulupirira aneneri yawo iwo samakhulupirira ife tikukhulupirira kuti zomwe Petro ananena zinali zonse zolondola pa tsiku la Pentekosite iwo samakhulupirira kuti izo nzolondola iwo samakhulupirira chomwe Paulo ananena chinthu chomwecho Petulo ankachita ngati mngelo wochokera kumwamba alalikira mawu wena aliwonse msieni iye akhale wotembereredwa iwo samazikhulupirira izo mukuona iwo samazikhulupirira izo ndipo awo sankawakhulupirira aneneri yawo ngati iwo akanadziwa iwo akanadziwa kuti Yesaya anati kudzakhala kuli liwu pa wina akufula mu chipululu yemwe adadzakonze njira patsogolo pa Ambuye iwo akanayenera kuzidziwa izo iye anali mneneri taronga wa aneneri iye anawawuza iwo koma iwo sanazikhulupirire aya iye anati kuli mesiya akubwera mwamuna uyu anali mwamuna wotumizidwa kuchokera kwa Mulungu oh mbale iye analibe womutsatira Mulungu anamupasa iye womutsatira kakulu kakang'ono basi monga momwe iye anachitira ndi Eliya Mulungu anamupasa iye womutsatira ake iye sanawatenge iwo kuchokera ku bungwe lina la ndale iye ankalalikira mawu nakhala pa mawu a Mulungu ndipo Mulungu anamupasa iye kagulu kakang'ono Eliya anakhala pa mawu a Mulungu Mulungu anamupasa iye kagulu kakang'ono mwamuna uyu analibe chiyanjano iye analibe womutsatira wopanda chiyanjano sanali wakuchipembezo chilichonse sanafunse kanthu kena ndipo sankaopa kanthu kena ameneyo anali Yohane chifukwa iye anali mwamuna wotumidwa kuchokera kwa Mulungu icho ndi chifukwa chake iye anayima iye anali Eliya akayimapo kuti atsimikizire kwa wanthu kuti Mesiya anali kubwera iye anati ine ndine liwu la iye amene akufula mu chipululu monga momwe anenera mneneli Yesaya. Konzekelani kuti mukumane ndi Ambuye. Afarisi ndi Asaduki awo anayima kunja uko ndipo ankatsutsana za zikhoso zawo ndi zinthu. Pomwepo iwo akadali kutsutsana ndi kukangana pa izo pakati pawo pomwe anadza Mesiya akuyenda. Yohana nati, onani ndi uyo apo. Haleluya! Mtenyeni iye! Iye anamlandiza iye. Ndi uyo apo. Iye wayima pakati panupa. Pafupi nthawi yomweyo miyamba inakunda. Yesu anayenda kulowa mu madzi ndipo Yohani anachitira umboni kuti anaona mzimu wa Mulungu monga mkunda ndi uli kufula. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndimakondwera kukhalamo. Oh my my. Yohani anati, tsopano ine ndiyenera nditete. Iye azikula. Oh mneneri wake. Chizindikiro kwa Israeli. Inde bwana. Iye anali mwamuna wotumidwa kuchokera kwa Mulungu. Ngakhale atate wake anali wansembe. Oh inde. Atate wake Zakariya anali wansembe. Koma kwaninu munazindikira Mulungu sakana mulowa mnenera ameneyo asokonezedwe ndi mabungwe awowo. Atate wake akanatha kuchititsa iye ya za Mulungu. Kuchipembedzo chachikulu chakuti mukupanga iye kukhala mlaliki wabwino inu mukudziwa. Ndikumufundisa iye bwinobwino. Ndikumupatsa iye zinthu zonse iye anayenera kuti akhale nazo. Koma Mulungu sakanati aulole moyo wake kuti usokonezedwe.
Do you understand?
Kodi inu mukumvetsa? Iye sakanati amulole mwamuna ameneyo kuti asokonezedwe ndi mabungwe awo. Iye sanali wakulira konse la iwo opanda gawo mfarisi msaduki mherode kapena chilichonse icho chikanati chikhale. Mulungu sakanati azilolenze izo. Iye anali ndi mabadwidwe achilendo. Iye anali mwana wachilendo. Iye anali mneneri. Abambo ake anali wamsembe. Koma iye sakanati amulole kuti iye asokonezedwe ndi zinyengo zawo zonse. Zipembezo za chifarisi ndi zinthu. Kodi iye anachita chiyani? Iye anamutengera iye uko kuchipululu. Ndi kukamufundisa iye muchipululu. Kufundisidwa kwakeko. Amen. Iye anamufundisa iye ndi chomuchitikira. Ndicho chopambana kumudziwa Mulungu. Pamene iye ankabwerako, iye ankadziwa ndendende chomwe utumiki wake unali. Mulungu anautsimikizira utumiki umenewu. Ndikuti kumene iye anautsimikizira iwo pa mtsinje. Tsopano ngati inu mungathe kuwerengera ziwiri ndi ziwiri, mukuona, mukuona, zili pa mtsinje, pa mtsinje. Ine ndine liula iye amene akufula mchipululu. Konzani njira ya Ambuye, pangani njira yake kuwongoka. Yohane, mwamuna wotumizira kuchokera kwa Mulungu. Mulungu sakanati amulole iye kuti asokonezedwe ndi izo. Iye anamufundisa iye mchipululu ndi Mulungu. Iye anamufundisa iye osati mumasukulu awo, osati muza Mulungu zawo. Iye akanati, iye akanakhala atadzazidwa ndi zinthu monga inu mumabwera nazo kuchokera kumasukulu lero. Mitundu yonse ya masukulu. Osati a Presbyteria wokha Baptist ndi Methodist koma masukulu a Pentecostist ali moyipa basi monga wena a masukulu a za Mulungu awo. Amawatulutsa iwo mmenemo. Oh, kubwera kwake. Unali uza mzimu wa Yesaya. Kubwera kwake. Kubwera kwa Yohane. Kunali kutanenedwe ratu mumalemba. Yesaya 43 anati, ine ndidzatumiza mtumiki wanga patsogolo panga akonze njira. Kapena uyo ndi Malaki 3 anati, Malaki 3 anati, iye akanati adzatumize mtumiki wake patsogolo pake mneneri, mneneri wotsiriza. Analangula za iye, chinthu chotsiriza chinalangula za iye. Kumbukirani buku lomaliza la chipangano chakale linalangula kuti Eliya akanati adzabwere kwa ana a Israeli kusanafike kuonetseredwa kwa Mesiya. Kodi inu mwakonzeka? Buku lomalizira mu Baibulo chivumbulutso limalisonyeza ife kuti padzakhala kubwereranso kwa iye mu tsiku lomaliza kwa mpingo kwa mitundu chizindikiro momwe iwo akuchiponyera icho. Iye waneneredwa kuti abweranso kusanafike kudza kwakukulu ngikwazi wili kwa mbuye mumalati mudu wa 4 kuchivumbuluso ndiponso mudu wa 3 akuti uzayise kuti yadzakhalali kuno kumasiku otsiriza iyeye mweyo amene ali adzayime pakati pa wanthu ndikagulu kochepa kamene mulungu ati adzamupase iye iye adzabwera mumasiku omaliza mulungu ananena chomwecho iye adzakhala chizindikiro pa fuko lino la amitundu kuti nthawi yawo idzakhalaponso ndipo kumbukirani pamene iye akuonekera poyera nthawi yayandikira kenife tizipembera kuti mulungu amutumize iye nthawi yayandikira mwansanga pamene utumiki wake unali udatsirizika mesiya anadzionesera iye mwansanga pamene mmodzi wamkulu adzabwera mumasiku otsiriza akadzamaliza utumiki wake mesiya adzadzionesera iye yekha zidzakhala chotero nthawi yayandikira kotero ndi bwino ife tizipemphera ndi bwino inu muyambe kumapemphera chizindikiro chake chopatsidwa ndi mulungu kwa mʼbado uno chitsimikizira chomwe iye ali aliyense adzazidziwa izo mulungu adzazitsimikizira izo iye adzaonesera zizindikiro ndi zozizwisa zonga zomwe sizinachitikepo konse pa dziko lapansi ndizo ine sindikudandauza kunjenjemera kugwerezeka ndi kulamula mumalilime iye adzayimiridwa kumbuyo ndi mawu a mulungu monga mwamuna uyu anali chifukwa iye ananeneredwa kubwera kwake mʼmalati 4 ndi chivumbuluso 3 kotero iye adzabwera palibe chinthu chiti chidzamulese iye iye akubwera amen iye adzakhala ali pano tiyani wanu agwese nkhope zawo ndi kuyamba kulirira kwa mulungu ndikuyang'anira chomwe chiti chichitike inu mumuona iye akuonekera mu mphamvu inde bwana olingana ndi malemba thenga wa chizindikiro chake udzakhala kutembenuka kodi wake udza kodi ife tidzamudziwa iye monga ndani kodi ife tidzadziwa bwanji kuti iye ndi wolondolayo inu mukudziwa israeli anafunsa izo nthawi ino uko ku deuteronomy mutu wa 20 ndine ya 20 ine sikudziwa iyo ine iye anati kodi ife tidzadziwa bwanji kuti uyu adzakhala ali wolondolayo ife tingadziwe bwanji mulungu akutiwuza ife kuti ife tidzamudziwa iye kodi iye adzanena chiyani iye adzakhala akutembenukira mitima ya wana kubwerera kuthenga kwa chipentekosite wapati yambi poyambirira chizindikiro chomwe chikulambalambidwa chizindikiro chenicheni ndipo iwo akuchiphonya ichi iwo nthawi zonse amatera kubwerera kumpingo woona uthenga woona yadzayima yekha modzusa chipembedzo molimba ndi mosaopa ndi pakuti atero ambuye iye sazidzanyengerera ndi chipembedzo ayi iye sadzakhala ndi chochita ndi china samadzakopera zingwe mbuyo popanda kanthu iye adzakhala mongoka pa mawu pakuti atero ambuye mulungu adzatsimikizira utumiki wake ndi zizindikiro ndizozizwisa kuululidwa kwakukulu kwa mawu ndi kuzibweretsa izo kwa wanthu tsiku lake lomwe layandikiralo monga iye adzayima monga petro ndi yohane anachitira pa tsiku la pentekosti pambuyo pa pentekosti iwo anadzazidwa ndi mzimu woyera anabatizidwapo iwo anayima mu bwalo la milandu iwo anayimapo ndi kulimba konse pomwe kukanakhoza kuyimidwa pamene iwo anati ife tikukulathani inu kuti muziphunzisa mu dzina la yesu mopitirira iye anati kodi ndikwabwino kwa ife kuti timvere inu kapena mulungu weruzani inu pakati pa inu nokha mbuli osaphunzira iwo anali aneneri iwo anali aneneri wodzozedwa ndi mulungu iwo anali zizindikiro za mzimu woyera iwo anali aneneri iwo ankadziwa iwo anali basi monga yohane iwo anali mmwamba muda pa pentekosite ndipo iwo anali atapeza china chake iwo sanali monga ambiri alali chatulero amachitidwe awoawo kupeza ndi bungwe lalikulu lomwe ife tili nalo kusunga kwake komwe ife tili nawo mumagulu athu akulu ife tikuyima monga bungwe lalikulu timachita ntchito yayikulu ya utumwi otifuna ife tili ndi magulu okulirapo kuposa ena onse yawo. Palito mpiyani. Ndijikoka tandale. Ine ndikufuna inu kuti mumbetsere maseluko awinda pena atatu otsatirawo. Ndijikoka tandale. Ndituri ine ndinanena china chake maminita angapo apitawo. Inu mukudziwa zimene ine ndikuzinena. Chizindikiro chomwe chaneneredwa ine ndinachisiya icho chokha. Kuchisiya icho mumanja mwanu. Mukuona. Abwino. Osati inu nokha pano. Koma iwo amene adadzanza. Izo zili mumanja mwanu. Titani nazo tili tonse chomwe inu mukufuna. Inu mtembere. Kuyangana Mulungu akusunjira pole. Yanganani akukwanisa mawu ake. Iya kuyembekeza amene mabomba atomiki ndipo anthu ali opsezedwa ndipo apentagon iwo sakudziwa choti nkuchita ndipo zizindikiro zodonometsa mlengalenga tambale zowuluka ndi tilitonse chomwe mulungu ananeneratu ndi nthawi ya Eliya ameneyo iye ali kwina kwake akuuka poye lolani wanthu lolani kagulu kakang'ono ako otsala ochepa awo amene mulungu ati adzamupase iye lolani otsala ochepa awo ayambe kuyitanira kwa mulungu ndipo yang'anani chimene chiti chichitike kukhala kuli chionetsero cha fuko kudzakhala kuli mphamvu yomwe iwo sanayambe ayionapo kale kutolake nthawi ino zidzakhala mochedwa kwambiri kwa iwo apo zitseko kotero kumbukirani ife tili ku nthawi yotsiriza temberani yang'anani lero zomwe ife tikuzitsa utumiki kodi ife tili ndi chiyani tsopano ine ndikufuna kunena ichi kodi ife tili ndi chiyani ife tilibe kale wena atsogoleri wathu akulu kwambiri alaliki wathu akulu kwambiri mmodzi wa alaliki athu akulu anati ngati ine ndingapeze 10% a otembenizidwa anga adagwirabe mutasa ine ndidzakhala woyamikira kwambiri amene ngakhale osadikale kwambiri kuti sine anali ndi 97% la iwo paulo anali ndi zana kuonjezerapo mazana mazana kuonjezerapo mazana modzi ankapulukidwa ndipo iye anali wodzazidwa kwambiri mbale iye ankapita nakamuuza wina wake iye ankamuuza wina wake ndipo iye ankakauza wina wake ndinapita mu mamiliyoni chifukwa iwo anali ndi china chake iwo anali pa mawu lero ife basi timangoganizira za magulu akulu chimenecho ndi chiyani ndi bungwe la ndale ngati ife tibwera mlalikiwino wamkulu akabwera ku mzimu timabwera poyamba ndi chiyani gulu la amuna ngati onse a methodist baptist achipresbateria onse iwo amapanga kapambanidwe kakang'ono kuti iwo iye akhoza kulalikira izi zokha ndipo iye sangakhoze kulalikira izo ndipo iye sangakhoze kulalikira ichi koma iye akhoza kulalikira icho kodi inu muli ndi chiyani ndipo iwo amayenda kubwerapo akazi ine ndikunena za achipendekosipo akazi amalowa umo mpaka kuguwa iwo amapitilira kusogere ine nthawi zonse ndakhala wotsutsa kuyitanira kuguwa ndikhozabe kungozinena izo ine zimakhulupirira muizo kulibe zinthu zonga izo mu baibulo munthu wina akhoza kubwera bwanji pokhapokha mulungu atamuyitana iye inu timungamulese iye inu simumasowa kuyitana chilichonse mulungu wamuyitana iye yitanira kuguwa ndi lingaliro la chimethodi kunkulondola yitanira kuguwa iwo amawagwira iwo mkumali john iwe mukudziwa amayi ako anamalira kalekale ide mbaleu kumeneko sikumutembe nuza pano usimungapo wapitawo petinali ndi chionetsero munuizi chamkazi atabwereserwa mu bokosi la maliro atalika pa nsanja ya zankhondo mazana a anthu anati thamakirani kuguwa uthenga sitiwapsezo sikumvesa chisoni ndikutembe nuza kwa kukhudzidwa yang'anani pa misonkhano iyi alaliki akulu awa ndipo ngakhale mutumiki wanga wonyozeka waung'ono osati kundipatula ine nthawi zina ine ndimazimvera ngati manyazi kupita kunja uko nkulondola kodi ndimachita chiyani ife kuyima ndikupanga kuyitanira kuguwa ndikumawakakamiza iwo asikana ang'ono amabwera pamenepo ndipo onse akutafuna chingamo Kumari, mugona, mugona, ine, ndikupita. Magazia wama kwewa pamenepo, ndikisiro duwa, ndikuhobe zono tewa, atipende kosite, ndikulawa umu, ndikutukamu. Ndikumari iwo, analangula mumalilime. Ndipo, osa lilola sisilao lizikula. Ndikumajitabe zinu zoma iwo, anka chita. Inu mugunduza ina kuri ugo, ndikutambe nuka, uko, ndikumutonza mungu. Bible linati, ndichimo, nditamanyazi kuri iwo, azimeta sisilao. Korinta ziwo meta sisi, anga mutu sebandi, kazi ye mwari ndi utoto, pangope yake. Ako sabe kungo zimba iwo. Ora likutela, mpaka uspangwa, jaiti yo kumuzi wa ntengo. Ndipo ntengo uri onse umene suba la zabu ino, ukwese duwapo. Tabula nchiyangu. Izo zinalizola kuita chifukwa. Ose duwa alaliki hatu. Ama kono kuita kuno. Maguwa kundi. Ose tukumula. Mabungwe ama ziwa mosepa za mungu. Kosa mwe hote ntoti. Ama ziwila za walupanga waku igubuto. Pamine izo zibwela. Duo ama kwela hapo. Tanji ngani. Anu haja pa. Tende kusaka na dafere. Pamwamba hapo. Ndibuli. Sobano Yesu. Hanadila mulila ife kuti ife tukwele mwamba munu. Ndikukala mpaka ife, titalandila mpangu yochokela kumwamba. Sobano abari, ife takala kuri munu masiku naye. Iye ni ife, tisikomeleze iso, matikuti. Sobano ife, tulinao njimoye. Ife tiye njimoye. Pa ife, takala kuri munu. Ife, tachitazimene Yesu anatuza ife, kutitichite. Paka nakala palibe. Wajitikila. Lola ni inendi kuse nini kina kake. Inendi kutuwa hizi kipate. Oma nikila. Mbetela. Inendi kuti. Ndikuse nini kina kake. Ndi chamanyaz. Anja kuyasiraku. Ine sindi na yambe nda kulupiri lapo kuti nzimuoyela. Unali kunjenje mela. Ine sindi na yambe nda kulupiri lapo kuti nzimuoyela unali mboni. Wa kulangula mumalirimo. Kapena kulila. Kapena kufula. Uko ndikutengeka ndizomverera. Ine ndikukhulupirira ndimoyera kukonza kuchita zimenezo. Koma ndimoyera ndikukhala nyumba ya umulungu. Ine ndikukhulupirira gulu lalikulu la anthu ambiri amene amadzinenera kuti ali ndi ndimoyera amadziwa chinthu chimodzi. Chokuza iwo. Inu mukumane naye mulungu. Botani tikula pentekosti. Iwo amari sobano monga baptist lero. A presbyterian ndi a methodist. Ine ndinafunsa. Kodi inu mumakhulupirira kuti inu muli nawo. Oh inde. Ife timaulandira iwo mwachikhulupiriro. Mwachikhulupiriro palibe. Zimenezo siwo. Ndikumverela. Inu mukafuna kuona kulowa kwa dzuwa. Inu mukayima ndikumayangana dzuwa likulowa. Ndikumalira ndi misozi kumatsika. Amene si mulungu uko ndikutengeka kuchokera kuchina chake chomwe chili mwa inu. Inu mukambaza wina wake akudwala kapena wina wake akufa. Inu mukafula ndikumalira. Amene si mulungu kumeneko ndikutengeka. Kwa umundu, momwe mungu, ine ndaonako anthu pa masewelo ambiri. Akufika kokondwa kwa mbiri, iwo amachita chibwibwi pa milomo yawo, tina chilichonse, musati mundinje. Ife tili kusowa chitsimutso, chipulumutso. Ndipo achipentekosite amabwera apo, kuwapangisa anthu kutsitsimutsa, ndikumawawuza iwo, pamene iwo alankhula mumalilime, iwo ali ndi mzimu woyera, ndipo ena iwo amakhala mitundu ili yonse ya moyo pambuyo pake. Betherani mbale pa tsiku la Pentekosite izonso zinalichoncho. Iwo sankadalira pa malilime wena kapena chilichonse. Pamene iwo anali pamenepo atayima pa malo amodzi ndi chigwirizano chimodzi Mulungu anatsika pansi kwenikweni. Pakati pawo. Iwo anaona pali yonse wa iwo malawi ya moto pafupi monga chonse akulongewera pamwamba pa mitu yawo Mulungu anali pamenepo. Sizinali kuwalandira iwo mwachikhulupiriro kapena kutengeka kwina kwake. Iwo anadzazidwa ndi mzimu woyera ndiyeno anatuluka nakayamba kulankhula ndi malilime Koma poyamba iwo anakumana naye Mulungu. Iro ndilomwe lilivuto wanhu amangodzidimisa ndi kusangalatsidwa kutengeka ndipo sindimoyera ndimoyera ndikukhala nyumba ya umulungu. Mawu ako ndi mawu ake. Ndikuwuzani mene ife tikuchisowa lero ndikuyitana anthu amapita umo akazi monga choni amapita umo kulangula ndi malilime kutulukamo ndipo inu mukapita kumalo awo kumene iwo ali ndi mipingo yawo. Ine ndikukumba bile akanakhala ali muno. Ine ndangolandira kalata kutokera kumeneko kwina kwake tsiku lina kumene mkazi anati ine ndine walina lake lalikulu bungwe lalikulu kwambiri la Achipentekosite bungwe lalikulu la utatu. Yohana ali akazi atu onse mbale Branham onse amadula kusila ine ndinali ndi sisi lalitali lakuda. Iye anati ine nthawi zonse ndimalikonda ilo chifukwa ndimakhulupirira lomwe linali la Ambuye. Anati ine sindimachita zodzipakapaka mpingo wathu umaphunzitsa kuti zimenezo ndi zachikale. Anali Yohana ndiwuza ine pamene ine ndinali ndi tsitsi langa litakulungikwira pamwamba pa munhu kumbuyo. Anali sayang'ana uko iwe uli ndi gudumu lakupha kumbuyoko ndi zonse zonga izo. Anati iwe wanyamula lakupha gudumu lakupha kumbuyo kwa mutu wako. Ndipo anali potsiriza mwamuna wanga anati bwanji iwe osangolidula tsitsi lako ndikukhala monga wena onsewo. Tsopano ine ndinali ndi kalata ikubwelera kwa iye. Iye anati kodi zili choncho ine ndinamvera ina ya matepi anu kuti ubatizo wachikhirisitu uli mu dina la Yesu Khristu. Tsopano inu mukudziwa chimene iye atapeze sichoncho inu. Iye anati ndiwuzani ine mʼbale Branham ine ndine ndinja ine ndikufuna kudziwa chomwe ine ndachita. Ine ndinena kuti manyazi kwa mwamuna wako wobwelera mʼmbulo uyu ndi gulu lopanda umulungu lomwe iwe ndikupembedza nawo. Tulukapo pakati pawo Mulungu sangasinde pamene Mulungu anena china chake iye amalanthauza chimenecho. Ine sindikusamalala ndiyangati wobwelera mʼmbuyo amene akufuna kumanyengelera kuti apeze bungwe lalikulu kapena gulu. Ife tikusowa wopulumutsitsa amuna amene angayime tikuwalola akazi awo kumachita monga choni. Ine ndili ndi chidaliro chochepa mu chokuchitikirani kanu kuti mukhale mkhristu kulondola lapali kapena muwonongeka. Mayi kalanga gulowa umo monga chonchi chigawina mipingo mipingo yachipentekosti kubwererako uko ndipo osasintha kanthu mpang'ono kukhala chinthu chomwecho osasuntha mpang'ono ochifundo. Ndisiyanicho Ayezebeli yamakono muli mkazi mmodzi yekha mu baibulo yemwe anayamba waloshapo nkhope yake ndipo Mulungu anamudyesa iye kwa agalu. Ayezebeli yamakono akukhuza ma Ahabu awo kulikonse atawagwira kolala. Mwamuna wang'ono wachikazi aliyense amene angamulole mkazi wake kumachita monga toni kuvala makabudula ndi zinthu ndikutulukira kuno pa nsewu ndikuvala zovala zooneka ngati ali ndi khungu lothina monga soseji yosendedwa monga choncho ndikupita. Ine sindikunena izo mwa nthabwala anosi malo a nthabwala awandi mawu a Mulungu kuzona kulondola kuyenda kumpa mu nsewu ndidovala tothina kwambiri akavala mpaka iye sangathe kuyenda ndiye mwamuna wina akachita ndemanga za iye ndipo inu kumafuna kumumenya iye inu mukuyenera kumenyedwa khofi pa masaya anu uko nkulondola pakumulola iye kumachita izo tikusonyeza chimene inu munapangidwa nacho. Izo ndizolondola kwenu tomwe tikusowa tupenda Mulungu dzudzani wina wake poyera wabwelera kumawu komwe. Mulungu anati si chinthu chabwino komwe kuti mkazi abwere ngakhale mu mpingo ndikudzapemphera ali ndi tsitsi lake lodula. Ndipo mkazi amene amadula tsitsi lake ndi mwamuna ali ndi ufulu wangwiro kuti apeze chitsuzulo kwa iye. Iye ndi mkazi wonyozesa baibulo linanena choncho iye ndi wonyozesa kwa mwamuna wake. Iye mwina sangada zidziwa izo mkazi aliyense yemwe angamavala kabudula ndi wonyozesa iye akhoza kukhala asakudziwa izo. Tona ine sindikuyesera kukupereka linu ine ndikuyesa kukupulumutsa linu ku nyanja ya moto ndi gehena lapani Oh, inu mungena, ngendi inawo zimoyela. Ngemkumalira monga chonto, ndi Mulungu nyumba yake iri mkati mwa inu, Mulungu yemweyo, amene anali kwa inu kuti musamachite izoyo. Oh, inu mukuti, ine ndinalangula mu malilime, ine ndaonapo achiyerekezi, akulangula mu malilime, ine ndaonapo mu Africa, akumwa magazi kutokela mu chigaza cha munthu. Ndikumalangula mu malilime, ndikumayitanira kwa mdielekezi. Ine ndakhalapo mumisasa ya ntchito zazikazi ndizazimona kumene ankalankhula mu malilime ndipo ankazitanthauzira izo. Ine ndaonapo mapenso atayikidwa pagome ndi kumalemba mu malilime osaziwika ndipo munthu nkubwerapo pamenepo nazatanthauzira izo. Izo zinali zoona. Musandiwuze ine za malilime. Ife tilinawo otuluka kwambiri amenewo tsopano. Komabe ine ndikukhulupirira kuti Mulungu alinawo malilime osadziwika. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu amalankhula mu malilime osadziwika koma musamadalire pa zimenezo. Paulo anati ngakhale ine nditalankhula ndi malilime a wanthu ndi a angelo ndipo nkukhala wopanda mzimu woyera ine sindili kanthu apobe. Ngakhale ine ndingakhoze kusuntha mapiri anthu ambiri akuyesa kumanena kuti oh uyu ndi munthu wopambana wa Mulungu inu munayenera kuona zozizwisa zazikulu pakuti ziwanda zimachiritsa ziwanda zimapita kwina ndi kukachita zinthu zonga izo. Ine ndikudziwa mfiti zimene zimapita ndi zinthu monga izo ali ndi chovala mchuno atazikulungiza nacho monga choncho awo nkumayikamo ndalama. Iye nkutenga tsitsi kuchokera kumbuyo kwa mutu wake kulizungu liza ilo mumagazi ndikuliponyera mkati ndipo anthu awo ndi anthu oona mtima ndiwokhulupirira ndi munthu uyo ndi anthu awo akukhulupirira iwo akufika kwa Mulungu kupyolera mwa mfitiyo. Kodi Yesu sanati ambiri adzabwera kwa ine mu tsiku limenelo ndikumali ine ndakhalapo nayo misonkhano ya madiriso ikuluikulu imeneto sichizindikiro ndi chizindikiro choti ili kumapeto. Kodi Yesu sananene mu Mateyu mutu wa 24 pafupi ndimeya 24 nayonso 24 ndipo iye anati anenera abodza adzauka mu masiku opsiriza ndikuonesa zizindikiro zazikulu motuluka kuti akanati adzanyenge osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka koma osankhidwa akuyima pa mawu iwo akudziwa chomwe chizindikiro choona chili. Kodi munthu angakhoze bwanji amene amachita zinthu amene amakana chikhulupiriro cha Mulungu kumanena kuti iye ndi mneneri wochokera kwa Ambuye? Munthu angakhoze bwanji mu dziko? Iwo akhoza kukhala mneneri mongata anali kumene kudza mu nthawi ya Ahabu ndi Yehosafati pamene Mikaya anayima koma iwo anali ndi mmodzi kumeneko amene anayima pa mawu Eliya. Mawu a Ambuye analembedwa kuti Ahabu akanadzafika kumapeto wake ndipo masomphenya a Eliya anali ndi zimenezo ndipo mamuna aliyense mamuna aliyense yemwe amadzita yekha wauzimu kapena mneneri amavomereza kuti mawu aliwonse ayili owona. Iye angakhoze bwanji kukhala wautata? Iye angakhoze bwanji kumabatizidwa mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ndikunena kuti iyeyo ndi wodzozedwa ndi mzimu. Iye angakhoze bwanji kumawapunzitsa anthu kulakwisa kumeneko ndi kukhalabe wodzozedwa ndi mzimu? Izo sizingakhoze kuchitidwa ndi zosatheka. Ine ndikuzindikira izo koma ife sikufuna kuti tikhale wotchuka. Inu mukufuna kuti mukhale woona mtima. Tsopano Jezebeli ndi ma Ahabu inde bwana bwanji pachiyani iwo amachita izi pachiyani akazi awo amazichita kupitiriza kudulamo tsitsirawo ndi kupanga zoti pakapaka ndi kutuluka kunja ndi kuvala makabudula pamene amuna akudutsa pomwepo ndi zinthu monga izo amuna awo amachita izo chifukwa iwo alibe mneneri woona muguwa lawo kuti aziwawuza iwo choonadi awo amawawuza iwo sabwino palibe kusiyana izo nsabwino bwino inu musati muzite kanthu nazo izo inu awo ndi mawu a Ambuye. Baibulo linati mkazi aliyense amene avala chovala choyenera mwamuna ndi chonyansa pamaso pa Mulungu. Mulungu samasiza iye angakhoze bwanji ndi kukhala Mulungu? Iye ndi wopanda malire. Iwo akusowa mneneri woona amene angawawuze iwo kuti icho ndi chizindikiro cha mapeto. Baibulo linati iwo akana madzachita izo Yesaya mudu wa faida nada kazi akana madzachita izo mumasiku otsiriza ndende potero ndiyawo apo koma iwo amaliwo ali ndi mneneri kuguwa wowaopa mawu a Mulungu osati iye akuwaopa osonkha nawo iye ndipemphere kwa Mulungu kuti atitumizire ife kuwala kwake kotsiriza kuwala kwakumadzulo uko atitumizire ife ipo komwe iye analonjeza kuti atero kwa mtingo wosankhikira komwe angawawuze iwo chomwe chili choonadi kuyima pa mawu a Mulungu kuwasiya mayezebeli ndi maahabu ndiye awo adzawalekanitsa iwo ndizo mwandendende kumbukirani pamene akazi anayamba kumachita monga chonse tsopano basi ningobwerera mbuyo kakao kakang'ono pamene iwo anayamba kumeta tsitsi lawo ndi kumachita monga chonse pamene akazi anayamba kumachita monga chonse ndi pa nthawi imeneyo ndi nyengo imeneyo zomwe Eliya masiku opaliza ayenera kuti awonekere poyera ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza monga momwe zinaliri mu masiku a Loti mukuona chizindikiro cha nthawi yotsiriza pamene akazi ayamba kumachita monga choncho iwo akumachita monga choncho tsopano ndi pa nthawi imeneyo pamene Elisha ayenera kuti awonekere poyera kuwongola ndi kuyitana kudzudzula ndi kukhasula kulondola ndi chizindikiro cha Mulungu kumbuyo kwake tikusuntha mopitirira iye sadzayitana gulu lalikulu tsono baibulo linati musaope kagulu kochepa chifuniro chabwino cha atate wanu kuti akupatseni inu ufumu ukonkulondola ukonkulondola ndendende iye ayenera kuti akanidwe ndi onse kupatula kagulu kochepa pakuti iye ali monga Eliya ndi mazina asanu ndi awiri ake ndi Yohane ndi kagulu kake kochepa inde inu mukuona pamene ife tikuyima lero ife tiyenera kubwerera ku pentekosite ya pachiyambi ife tiyenera kubwerera ku zinthu za Mulungu ife tiyenera kubwerera mʼbale Mulungu inu musati munyengedwe ndi chokuchitikirani chanu ife tikuliyembekezera ola limene inu musati mungotenga ine ndikuyembekeza choncho ine ndikukhulupirira mwachikhulupiriro ine ndikuchita njira ico inu mukumane ndi Mulungu maso ndi maso ndipo inu mudzazidwe nawo mzimu ndiyeno inu muyang'ane chomwe chiti chichitike ndipo ngati mzimu umene uli mwa inuwo uli wosiyana ndi mawu awa ndiye inu musiye mzimu umene wowokha pitani mukaupeze iwo pempherani kwa Mulungu kuti akupatseni inu mzimu ndiye pamene mzimu uka mu tsiku lotsirizali iwo ukhala chenjezo motsutsana nawo iwo amene ali onama mukuona pa Yohane anati musaganize kuti muzinena mwa ife tokha kuti ife kuti inu muli naye Abrahamu ngati atate wathu ife tili naye ife ndife ife atate wathu anali a Methodist Baptist Presbyteria kapena achipentekosite musati muganize kuti muziti inu Mulungu ndipo inu ndinu ana Abrahamu pakuti Mulungu wakhoza ndi miyala iyi usa wa ana Abrahamu musati muganize kuti chifukwa inu ndinu achipentekosite kuti inu mukasiyidwa ayikonse Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kuutsa ana kwa Abrahamu nkulondola ndendende inde bwana muzingo langu la mawu a Mulungu mwakuona kwa tsiku lotsirizali ndiwo uneneri wake ngati inu mundilola ine kuti ndingobwerera mbuyo pano miniti yokha basi lolani ine ndikuonetseni inu momwe ife tingati tizipezere ine ndili malemba ambiri alembedwa ine ndakhala ndikulozera kwa iwo ine ndikufuna kuti ndiwerenge lina kwa inu kuchokera tiyeni poyamba tiyeni titenge Deuteronome mutu wa 18 ndipo ife tipeza miniti yokha kotero basi tisanatseki pano kotero kuti ine ndikhoze kuliwerenga lemba ili kwa inu mu Deuteronomo mutu wa 18 chabwino ndipo tiyeni tione tsopano ndime ya 20 ya mutu wa 18 Deuteronomo 20 koma mneneri yemwe adzalingalira polangula mawu mu dzina langa amene ine ndinamulamulire iye kuti alankhule kapena yemwe adzalankhula mu dzina la milungu ina yambiri ngakhale mneneri ameneyo ayenera kupa uko nkulondola mwa uzimu wapita chabwino moyo umene umatima iwo udzafa ife ndi mulungu mmodzi osati milungu ndipongaliwe unena mu mtima mwako tidzadziwa bwanji ife mawu amene ambuye wa sana walangule tidzadziwa bwanji ife adzakhalapo ambiri a iwo tidzadziwa bwanji ife uyo akunena izo winayo akunena izi monga wina kumanena izi ndi winayo kumanena izo ndi zina zotero tsopano yang'anani ife tikudziwa pamene mneneri alangula mu dzina la ambuye ngati chinthucho tichitsatira kapena kufika pochitika icho ndi chinthu chimene ambuye sanachilangule koma mneneri wachilangula icho mongolingalira inu musati muzimuopa iye ngati mulungu sanachinene icho ndiye musati musiope icho icho zili bwinobwino ingopitirirani basi ndi kuyiwala za icho mukuona tsopano yang'anani pa zomwe ife tikumva lero kachikhulupiriro kathu kachikhulupiriro ka amethodi kachikhulupiriro ka abaptist kachikhulupiriro ka achipentekosite kachikhulupiriro 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 ndi chiyani kodi inu mumakatenga kuti iko ine ndikutsutsani yense kuti andionese ine kachikhulupiriro kathu mu baibuli ine ndikukhulupirira mulibe chinthu choterocho ngati atumwi anali ndi kachikhulupiriro kena kamene iwo anayamba akakangamira akakalirapo lapani aliyense wa inu ndi kubatizidwa mu dzina la yesu khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera pakuti lonjezo ili kwa inu kodi inu simukuona pamene itatili anzanga ife tili muchikhalidwe chootsa ndi chiyani icho chizindikiro choona chomwe chalambalalidwa tsopano ndinu amuna ndi akazi ambiri a inu ndipo ndinu ana a mulungu musati muchilambalale icho kumbukirani kuti ife tikuyenera kukhala nazo zinthu izo zikuyenera kumachitika mu tsiku lino mu ora lino limene ife tikukhalamo tsopano lino ndilo olalo kusanachitike basi kubwera kwa mesiya pali kuyenera kukhala kulengeza kukubwerapo kuchokera kwa mulungu ndiloleni ine ndikuwerengereni izo kwa inu tiyeni tipite mbuyo kwa malaki ndilotsiriza la chipangano chakale ndipo mvetserani zomwe iye akunena apa mu malaki ndiye ife mvetserani ku izi kamphindi koka tsopano ngati inu mungazindikire malaki 3 akulangula izo yesu kunena zakudza kwa yohane taonani ine ndidzatumiza mtumiki wanga ndipo iye adzakonza njira pasogolo panga ndipo ambuye amene inu mumufuna adzaza mukachisi wake modzidzimusa ndiye mtumiki wachipangano yemwe mukondwera naye taonani iye adzabwera atero ambuye wa makamu ameneyo anali yohane akulengeza zakudza kwa yesu ndipo iye anabwera kukachisi wake ndendende zomwe iye ananena mtumiki wachipangano mngelo amene anali ndi muchipululu ndi wophunzira kapena ndi israeli kodi inu mukukhulupirira iye anali mtumiki ameneyo ngabwino iye anati ine ndadzakuchokera kwa mulungu ndi ine ndikupita kwa mulungu tsopano chifukwa chiyani paulo anapasidwa kudwala kuti azimutsitsa nazo iye yesu adamwerira kale ndi kuyikidwa ndi kuukanso patapita nthawi yayitali paulo anakumana naye maso ndi maso pa njira ya ku damasiko iye anati ine ndinachokera kwa mulungu ndipo anapita kwa mulungu paulo anayang'ana mmwamba panali kuwala kwakukulu apo lawila moto lomwe lija kodi inu mukudziwa zomwe ine ndikuzinena lawira moto lomweli ndipo paulo analangula kwa iye ndipo iye analangula moyankha kwa paulo wanthu sanamumve iye iwo sanali kumumva iye koma paulo anamumva iye iye anati saulo saulo pachiyani kundizunza ine iye anati ndinuyana ambuye iye anati ine ndine yesu tsopano ukapo ndikupita ku msewu wotchedwa wolunjika ndikawudzidwa kwa iwe kuchokera apo mpaka mtsogolo ine ndili naye mneneri yemwe akubwera kumeneko kuti akakuuze iwe choti uchite iwe ukuona ndi momwe unga paulo anapita uko anabatizidwa ndipo anayitanira pa ambuye nalandira mzimu woyera ndipo paulo anati ine ndinali ndikufota kwa thupi kumene kunapasidwa kwa ine mdiyerekezo mthenga wa mdiyerekezo amene akunditunduza ine izo ndi monga nkhonya pa nkhonya iye amakhala bwino ndiyeno mkulandira iyo kumumenyanso iye anali ine ndinawakhudza ambuye katatu kuti andichotsere icho kwa ine koma ambuye anati paulo chisomo changa ndichokwanira iye anati ndikana kuti ine ndikana madzikweza pamwamba chifukwa cha kusunga kwa mvumbuluso iye anali nazo zambiri mavumbuluso kuposa petulo yakobo yohane kapena aliyense wa iye iye anamuona iye atapita mwina kwa zaka ziwiri kapena ziwiri atayima mulawira moto akulankhula kwa iye kukulirapo kwake lero zaka zikwi ziwiri ndipo iye akadali wa moyo anati kunapasidwa kwa ine kukana kuti ine ndikana madzikweza pamwamba kumati tsopano mbale ine ndili pamwamba pa ine nonse mukuona ine ndinamuona iye atauka kwa akufa ndipo ine ndinalankhula kwa iye ine kukana kuti ndingadzikweze pa izo panali china chake chinapasidwa kwa ine kuti chizindipanga ine kukhala wodzichepesa eya iye anali yemwe anawawuza iwo kuti abatizikwenze kachiwiri mu dzina la yesu anati ngati ngelo ochokera kumwamba iye anati ine sindinapite kumasulu awo kulikonse komwe iwo anali anati ine sindinapite ku yerusalemu nthawi yomweyo ndipo sindinatero kwa zaka khumi ndi zinayi anati ine ndinapita uko ku igupto uko ku asia kumeneko ndipo iye anakawafunsa ambuye anali kumeneko kwa pafupi zaka zitatu akuphunzira za chipangano chakale uziona izo zonse zikufanana nazo pamene iye anabwererako mu zaka khumi ndi zinayi zotsatira anakumana nawo petro ndi iwo ndipo anali nawo uthenga wofanana ankabatiza mwanjira yofanana ndipo ankachita zinthu zomwezo amen iye anadziwa kuti zinali zolondola inde bwana mvetserani kwa malaki tsopano ta apa malaki tsopano ngati inu mungathe mundilole ine ndingodzionetsera bwino bwino kwa ine ine ndikukhulupirira iye nditembenuzire mophweka kwenikweni tsopano ku mateyu mutu wa 11 ndikuona ngati ine ndingakhale nacho ichi molakwika ine ndikuganiza ndachipeza icho ine ndikhoza kuyamba ndayang'ana kuti ndichione icho mateyu 11 iye ntione yambirani pa ndipo zinafika pochitika pamene yesu anali atapanga chiziro chake cha kuwalamulira ophunzira ake khumi ndi awiri iye anachoka uko kuti akaphunzitse ndi kulalikira mu mizinda yawo ndipo tsopano pamene yohane anamva kuti iye anali mndende ntchito za khristu anali mndende ntchito za khristu iye anatuma awiri awophunzira ake ndipo anati kwa iye kodi inu ndinu iye amene ayenera kudzayo kapena ife tiziyang'anira wina diso la mphungu la yohane linapita khungu ali uko mu ndende mukuona yesu anayankha nati kwa iye chitani kamuonetseni yohane aposto zinthu izi zimene inu mukuzimva ndikuziona yohane ndi mneneri ndipo ngati iye akamva izi zomwe zili kuchitika kuno iye akadziwa yemwe ine ndili mukuona iye anati akhungu akulandira kupenya kwawo wopunduka akuyenda akhate akuyeretsedwa osamva akumva ndipo okupa ali kubisidwa ndipo onse amchitembezo ali pamodzi ilo limanena monga choncho ilo limatero ayi ilo silipo ilo linati wopunduka akuyenda akhate akuyeretsedwa osamva akumva ndipo okupa akubisidwa ndi osauka ali ndi uthenga wokulalikidwa kwa iwo icho ndicho chizindikiro penyani ndipo pamene iwo anachokako ndipo wodala liye amene sali kukhumudwa ndii pano penyani wodala liye amene sali kukhumudwa ndii makunena kwina kapena kuchita manyazi ndi ine wodala liye amene sadzachita manyazi ndi ine mukuona pamene iwo ankachokako yesu anayamba kunena kwa kumulo zokhuza yohane kodi inu munkapita uko kuchipululu mukaona chiyani mpenyeni mneneri uyu tsopano kodi inu munkapita kuchipululu mukaona chiyani bango logwerezeka ndi mphepo osati yohane ayi inu wanani njoka mudzu iye anatero kwa azitembezo awo ndani wakuchenjezani inu kuti muthawe mkwiyo kutsawa musayambe kunena ife ndi aiti ndicho kwa mulungu akhoza ndi miyala ine kutsawana ombale Ilo sirinali bango likugwedezedwa ndi mphepo limodzi naye. Bango logwedezeka ndi mphepo kapena inu munatuluka kukaona chiyani. Munthu wovala zovala zosewa akuchita masinda zovala zake kawiri kapena katatu pamene iye akulangizira. Taonani, iwo amene amavala zovala zofewa zovala ali mnyumba za chifumu. Iwo ndi watumiki amene amapita ndi kumasonsona wana ndi mukuchitiwa ndi kumakwati tsango nondi ndi kumapita ku sukulu ndi kumapanga zolangula zalunda ndi inu mukudziwa zinthu zonse zachikazi zazing'ono izi mukuona. Iye sakuchiza lupanga lakuthwa kunja kuno kumtere wakutsogolo. Kodi inu mumapita uko kukaona chiyani? Mnyamara wina wotero gabwino iye akuwafunsa iwo. Koma inu napita uko kukaona chiyani? Mneneri mbetserani eya. Ndipo ine ndikuti kwa inu ndi woposa mneneri. Inde bwana iye anali chiyani? Kuti iye anali woposa mneneri. Iye anali mneneri kuonjezapo. Iye anali mtumiki wa mʼbado umenewo. Kodi inu mukapita uko kukaona chiyani? Mneneri eya. Ine ndikuti kwa inu woposa mneneri pakuti uyu ndi iye amene zinalembedwera. Taonani, ine ndituma mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga kuti akonze njira patsogolo panga. Yanganani chakuno mu Malaki 3. Taonani, ine nditumiza mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga. Penyani, tsopano Malaki 4, loleni ine ndiwerengeni. Iye abwera aponso. Taonani tsiku likudza limene lidzaotsa iwo monga ng'anjo ndiwodzikuza. Eya, ilo ndi lero ine ndimayenda mu msewu ndikwaona anthu awa inu mukhoza kulankhula nawo ndipo iwo amakuseka iwe kukutonza iwe. Ine ndimaganiza ndi chiyani ichi? Tsiku lina ine ndinali kuyenda kuchita mbali mwa malo amphamphwa kumunsi. Ine ndinali kulankhula kwa anthu ena ndipo iwo ankangoti nkuyenda china chake chinati kwa inu awo ndi uchuchi wa atoniki posachedwa apa akhala ali mapulusa atamwazika pansipa asiye okha. Iwe walankhula mtendere wako konzekera ndikuchokako kuno. Haleluya. Ine ndikanayenera kuchinena ine. Ine ndikulingalira. Ndikonzeketsere wekha. Ndimangire mtuno mwako. Ine ndikukuyitana iwe. Nchifukwa chake ine ndikuyembekeza. Pakuti taonani tsiku likudza limene lidzaotsa monga ng'anjo. Eya, wonse onyada ndi wonse ochita moyipa adzakhala izo ndikwenikweni zomwe ziti zidzakhale zili. Zimachitika ndi chiyani pamene waukulu ena ayima alimi? Pamene moto wamphamvu uyapsa munda wa tirigu? Pamene iye akadalitsabe iye amangomugoneka iye pansi ndi mapulusa amatsalira? Izo ndi zomwe ziti zidzachitike pamene izo pamene ilo lidzayakha. Tsiku likudza lomwe lidzawaotsa iwo, atero Ambuye wa makamo, lomwe lidzawasira iwo muzu kapena nthambi. Palibe chomwe chidzasalira. Koma kwa inu amene mumaopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani machiriso mu mapiko ake. Inu muzidzapita apo ndikumakula ngati wana ang'ombe mukhola. Izo ndimo zakachipa. Ndipo inu mudzapondereza pansi oyipa pakuti iwo adzakhala mapulusa pansi pa zopondera mapazi anu mu tsiku limenelo limene ine nditi ndidzachite izi, atero Ambuye wa makamu. Kutulukira mu zakachikwi mapulusa aoyipa. Kumbukirani lamulo la Mose mtumiki wanga limene ine ndinamulamulira iye mu Horebu kwa Israeli yense ngati chikhazikitso ndi chiweruzo. Tsopano mvetserani matselu tsopano. Taonani, ine ndidzakutumizirani inu Eliya mneneri lisanafike tsiku lalikuliro ndi lodza la Ambuye. Tsopano uyo sakanakhoza kukhala ali Yohane. Izo sizikanakhala zili chifukwa dziko likanakhala litawonongedwa apo. Koma apa iye anati mumatselu kuti iye akutumiza mtumiki patsogolo pake. Ndipo Yesu anati ameneyo ndi Eliya yemwe anali kubwera kuti adzakonze njira patsogolo panga. Koma bomba lalikulu la atomikiri lisanagunde, ine ndidzatumiza kwa inu Eliya mneneri. Ndipo iye adzatembenuzira mitima ya Atate kwa wana ndi mitima ya wana kwa Atate kuti ndisabwere ndi kulikantha dziko lapansi ndi temberero kunenera. mutsiku lino koma tsopano ino mukuti o Eliya ameneyo ameneyo amayenera kukhala Yohane mtumiki wapangano anali Yohane ndithudi izo zili ndendende zolondola Yesu ananena choncho ndipo anazitsimikizira izo apa pomwe ameneyo ndiyemwe ine ndinkalankhula za iye koma inu mukuona sakanakhala Eliya amene anali woti abwerere mukuona uyo sakanakhala ali pa inu mukuona ngati izo zikanakhala ndiye uneneriwo unali wolakwika dziko lapansi silinawonongedwe kumbuyo uko mukuona koma lisanafika tsiku lalikulu ilo ndilo opsa la ambuye ine ndidzakutumizirani inu Eliya ndipo iye adzabwezeresa yang'anani kubwera kwake koyamba mitima ya Atate kwa ana izo ndi zomwe iye anachita poyamba anabweresa uthenga wa nyengo yatsopano kubwera kwa Khristu tsopano kuwachotsa makolo a Chiyuda mchikhulupiriro cha Chiyuda kupita mu chikhulupiriro chatsopano chimene chinali chitangobadwa ndiye pamene iye akubwera ulendo wachiwiri ndi mitima ya wana kubwerera kwa makolo a Chipentekosite uthenga wapachiyambi tsopano kudani uku muchigumbuliso 3 ndipo inu mukuona izo pamenepo kachiwiri potero ico inaneneredwa ife tili mu nthawi yotsiriza mʼbale wanga uko nkulondola monga aneneri 400 otsutsana ndi Mikaya iwo ankati ife tili mu tsiku lotsiriza ife tikudziwa mneneri wabodza amaonesa zizindikiro zabodza mchowina zipembedzo iwo amati bwerani musachowine tiyeni tichowine inu mubwere musachowine mtingo wathu mubwerese umembala wanu ife tili otsegula kwa inu kuti musamutse umembala wanu kuchokera ku mpingo uwo kubwera kuno oh zamkutu umembala wanu kuchitira inu ubwino wanji ngati inu mulibe tolandira kumwamba iwalani za inu aneneri abodza adzaonesa zizindikiro zabodza koma yang'anani aneneri woona iwo adzakhala ali ndi mawu a Mulungu zizindikiro zoona zidzabweresa mawu a Mulungu oona ku mpingo woona ndipo mpingo woona udzalandira mawu kukondwera pa iwo kamene kagulu kochepa kamene kadzaperekedwa kumasiku otsiriza kamene kadzakhala kali kagulu kotsalira ka amitundu kamene kadzatengedwera kwinako pamene Yesu anabwera kunalibe kupatula wochepa kwambiri wokha kumeneko amene ankakhulupirira kagulu kochepa ka Yohane ndi komwe kankakhulupirira Yesu anawatenga iwo kuchokera pamenepo nawapanga iwo kukhala ophunzira kumapitirira pamene Eliya pamene chiwonongeko chinabwera pamene nthawi ya Nowa inafika iye anali chizindikiro ndipo iye anawatengera wanthu mutombo pamene Eliya anabwera iye anawatulutsa anthu kuchokera mu chisokonezo chomwe iwo analimo pamene Yohane anabwera aneneri wonse anali chizindikirondipo iye anatilonjeza ife chizindikiro mu tsiku lotsiriza kumasiku otsiriza pakanadzakhala chizindikiro ndi chizindikiro cholambalalidwa anthu sakuchiona icho iwo amangopita pamwamba pa icho ndi kuchilola icho chipite mʼbale mlungu musachowine mundilole ine ndinene ichi mwakutseka tsopano ngati inu munangokhala ndi chokuchitikirani cha kutengeka kwina kumverera kwina inu musatsamire pa chimenecho inu musachite icho kwa anthu anu inu ndi ine ndikulankhula kwa wanthu ine ndinawamva iwo akuliza zojambulira matepi kumbuyo uko kosakudwapa ine ndikulankhula tsopano kwa mpingo mukuona mvetserani inu musatelo ine ndimanena zambiri zazinzizo ndazina monga choncho kotero kuti anthu kunja kumalo akunja uku akhale ali ndi mulungu yang'anirani chizindikiro chanu choona inu muchiona icho icho chikhala chili kokuzungulirani inu ponse koma mamiliyoni aziyenda chapomwepo kumene tikusachiona ichi pamene Yesu anadza iwo sanamudziwe iye iwo sanamuzindikire Eliya inu mukudziwa zomwe iwo ananena pamene Eliya anakwera kumwamba iwo sankakhulupirira zamkutu izo iwo anati ndi zamkutu ana mu mzinda mwake momwemo koma iye ankakhala iye ankakhala uko ankalalikira uko ankachita zizindikiro ndizoziwisa umomomwe mudziva limenelo pamene kuna bwera achenjezo kuti ifesi kumupeza Eliya ambuye anamutengera iye mng'amba mukamvuluvulu iwo anaseka pa chinthu ngati apa pakubwera Eliya Elisa ali ndi zizindikiro zomwezo pa iye toyimira za khristu ndi mpingo wake apa pakubwera Eliya mofanana Elisa zizindikiro zofanana Eliya anali nazo akubwera mpaka uko akuchita zimenezi ngakhale ana awo ang'ono anamutsatira iye uko namati wokalamba wamuti wadazi bajani iwe sikukwera mng'amba monga Eliya muona zomwe zinachitika pana wopanda ulemu awo lero iwo amaseka ndikusonza kusati muzidandaula mbali tiweluzosa pachifuka mlengalenga pakaipa talembedwa pa nkhope ya wacha amereka aliyonse mkonkhondo tiweluzosa pachikika mlengalenga mkwiyo wonse wa mulungu wamphamvu zonse onyoza iwo amene ali abwino okhala nawo maonekedwe awu mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo kotelowo inu musati mutenge zomvelera inu musati mutenge zotengeka inu musati mutenge chilichonse mpaka inu mutakomana naye mulungu maso ndi maso ndipo mulole mzimu wa mulungu ubwere mwa inu iye audzaza mtima wanu ndi moyo ndi mphamvu ndi chikondi ndi kuyaka mulungu ndithandizeni ine kuti ndipeze malo anga kutaliko china kwake mu masiku angapo wotsatirawa uko ndakhalabe mpaka nditaona chomwe kusuntha kwanga kotsatira kuti ife tayembekezera nthawi yayitali ine ndayembekezera nthawi yayitali ine ndikukumbukira ndikuthetsa bwalo langa kuseriko pamene ine ndinkamanga nyumba ino pa mtunda apa ambuye anandiyitana ine mkazi wanga analira chifukwa iye sankafuna kuwasiya amayi ake anati mwina iwo sazisamaliridwa bwino ine ndinati ine ndinawo amayi wokalamba nanenso ine ndinali ndidakhala pamenepo tsiku lina ndikutsetsa kuti ine ndinakhala pansi mwachimvekere basi liwu linabwera linati ndilekanitse wekha ndiye ine ndikudalisa iwe ine ndinati ambuye mulungu ndipangeni ine kukhala wokondwa kuno inu mukuona chomwe ine ndili nacho motsutsa ili zonsezo zatha tsopano mayi broi ali mu ulemerero mayi branham nawonso kusuntha kwanga kuli kuti ambuye chiweruzochi chidzagunda dziko lino limodzi la masiku awo pali mafuko wena amene sanawumve uthenga pali malo wena chilichonse chomwe muzichitisa musati muyiwale mawu anga ninsake lolani chichitike mulungu atenge kolembera chachitsulo ndipo azokote nacho mu mtima mwanu kuti inu musaziyiwale izo musaziyiwale izo pakuti atero ambuye bwerani kwa mulungu ndi mitima yanu yonse bwerani musaziyiwale pakutengeka kuterera kapena chilichonse funafunani mulungu ndi zonse zomwe zili mwa inu mpaka chinatake chitachitika mwa inu kuti inu mukufuna kuwongoka inu mukufuna kukhala waumulungu inu mukumuopa mulungu inu mukufuna kumakhala moyenera pitani zimenezi musati inu muziwale izo pa ife tili pa nthawi yotsiriza tsopano kumbukirani ife tili pa nthawi yotsiriza ndipo muzikumbukira izi pamene ine ndikutsera kuti ndipemphere musati muyiwale ndimvereni ine kati ngati sabiyi ikupitirirabe ndimvereni ine mdziko kumene iyoisaia kudzauka chizindikiro choona mwina icho cauka kale ndipo calambalaliwa chizindikiro choona chomwe mulungu wakhala kuchipereka nthawi zonse chomwe calambalalidwa yenu yesu wa ku nazareti monga liwu lalikulu lija inalankhula kudza kutsikulisa milungu ingapo yapitayi nditayimata pambali pamene ine ndinali kudusa pa chisika pozungulira mtengo ndipo mzimu uja umene unatsikapo kudutsa mu msonga za mitengo ija ndipo unati yesu wa chipangano chatsopano ndi yehova wachakale Omulungu athandwe yine ndibunyima maziko wena onse ndimtenga wotitimira maziko wena onse ndimtenga wotitimira pazaka makumi atatu zina ambuye ine ndafuulira kudusa muchigwa ichi kuno utenda uwo ine chindina tunge isi mozi kutokera pa iwo kutokera pamene ine ndinayambira utenga womwewo basi chinthu chomwecho waitana wanthu abwere osati kuzomverera koma kutowachitikira takukumana ndi mulungu ndikukhala wobadwa ndi mzimu wake tili tisalire ndi chiyani kupatula chiweruzo awo amene akuukana utenga uwo ambuye palibe chinthu china chasalira inu mwakwaniritsa mawu anu totero kuti mulengeze zizindikiro za tsiku lotsiriza ndikutsimikizira izo mosalephera kuti inu ndinu mulungu ndikuti ife tafika ngakhale pamene ife tikumva alalike akulu mu mayiko lero onse akufuulira ndipo likulu la fuko lathu ndi mafuko wena akuloza ndipo mantha akutigwera ndipo pamene ife tikumva wanthu akulu awa mpaka ku France akuneneratu kuti bomba loyamba lidzagwera mu Louisville Kentucky kwa mazana a mayilosi ilo lidzasesa
oh god
oh mulungu iwo anali ndi mwayi woti amve koma iwo newspapers, church items, television, radio, wireless, anena izo palibe pozembera yambuye inu munati onse amene atata andipatsa ine adzabwera ndipo palibe munthu angabwere kupatula atate atamuyitana iye poyamba tsopano atate ine ndikupempherera pemphero ili kwa ine ndekha ine ndili pano ndayamba kukhala bambo wokalamba tsopano ndipo ine sindikudziwa ndi masiku angati ife takhala nawo ambuye ife tikhoza kukhala kuti tilibe lero koma tili tonse tomwe tasalira ambuye ndi chomwe tasalira mu moyo wanga omulungu kodi ndikotheka kuti inu mukhoza kuchitenga icho ndikuchita nacho china chake pa ulemerero wanu ine ndikuchipempherera choyamba ndekha ambuye kuti inu mundipase ine chifuniro chanu mulole chifuniro chanu chichitidwe ambuye tili tonse tomwe tingakhale chili ine ndikufuna kuti ndisanenedwe pa tsiku limenelo pamene ine ndidzabwera kudzakumana ndiwe izo kumazizira bwino ngati zili zazikulu kapena ngati zili zazing'ono chilichonse chomwe tili mu mtima wanu waukulu kwa moyo wanga ambuye ine ndili pano tumizani mngelo ndi khala la moto ndipo yeretsani milomo yathu ndipo tiyeretseni ambuye kusachikulu china chake chomaliza chimene tikukonzekera kufunda dziko lapansi lolani ife tikhale liwu lofula muchipululu cha uchimo konzekerani kuti mukumane ndi mulungu kamtingo kakang'ono aka anthu awa amene amabwera tsiku ndi tsiku ndipo amayendesa mazana a mayilosi wamuyaya ndi wachikozi ndi wosayiwala konse tochitika mulungu wa Abrahamu, Isake ndi Yakobo amene munamudzutsa Yesu kwa akufa ndipo tsopano iye akukhala pa dzanja la manja la wolemekezeka mmwamba mulungu mu nyumba yathupi adaliseni wanthu awa amene ine ndikuadalitsa mu dzina lanu atati iwo nthawi zonse azikumbukira ndikudziwa kuti tilipo chizindikiro cha mapeto ine ndikupembera kuti inu mwapatse iwo ndikuwapanga iwo opindula wena pa ntchito yawo kulikonse iyo ingakhale ili mungodya samisheni malo wothirira mafuta kapena kulikonse kungakhale kuli kuti azizikira umboni mu golosalo kwa wamkaka tilichonse chomwe tingakhale chili ambuye ngati china chake tikuwachenjeza pa mtima pawo lolani iwo akhale mboni lolani iwo akhale miyoyo ya umulungu ndi yoyeretsedwa mpaka iwo adzakhale makalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse mulungu dalisana akazi athu o mulungu ine ndikupembera kuti inu mwalole iwo asukusule nkhope zawo awo amene sanatero lotsani lozi pakapaka sachi Yezebeli zichoke pa iwo lolani iwo akhale ndi kulimba kwa akhristu ndi mzimu kwa mulungu pa iwo mokwanira kuti adziwe kuti asamavale zovala zodesedwa izo zimene iwo amazivala azilola tsitsi lawo likule monga Madonna pakuti kwalembedwa mu Baibulo lopambana pamaso pa Ambuye ndi nthambiyo yaing'ono imene idzathawa zinthu zonse izi zomwe zikubwera mu tsiku lotsirizana iyo idzakhala ya ulemerero pamaso pa Mulungu monga mneneri ananeneratu izo Mulungu perekani palibe china chowonjezera chomwe ine ndingachite ine ndafuwulitsa liwu langa taka ndi taka Ambuye ndipo pokhapokha inu mukasuntha tsopano palibe chinthu china ine ndingakhoze kuchita ine ndikupembera kuti kuli inu mutero ndipo ine ndikudziwa inu mutero pa inu munazilonjeza izo mu mawu anu ndipo apo ndi pamene ine ndikuyima ine ndikhoza kungopereka umboni Ambuye ndipo palibe munthu angabwere kupatula inu mutamukoka ndipo somwe Atate anawapereka adzabwera ine ndili nacho chitsimikizo chimenechi kuti mawu anu adzasamaliridwa tidalitseni ife Ambuye ndipo ngati pali yawo pano amene akungodalira pa kumzere mwina iwo akhululapo mwina iwo ali nawo mzimu woyera kapena ife sitikanawerengera zimenezo Ambuye ka ife taonapo wanthu pa masewero ampira akufuwa taonapo wanthu pa zosangalasa zachiphuphu akufuwa ife taonapo iwo akukondwa kwambiri mpaka iwo amalira nagwa pansi akubvina ndi zinthu zonse izo zimene sinu koma kukumana ndi inu ndikulankhula ndi inu ndipo inu nkulankhula mobwezera ndi zomwe ife tikuzifuna ambo o ine ndikukupemphani inu mulungu pa miniti yomwe ino kuti inu mutumize mzimu woyera uwo muchipinda malo anu ang'ono onyozeka palibe malo oyenera kwa iye kuti abwereko koma ine ndikupemphera mulungu kuti munjira ya inu nokha kuti inu mumutumize iye tsopano lino muchipindamu kuti tsani miyoyo monga ine ndanena kanthawi kapitako Ambuye mwina mwake inu mwayika chotchinga mu njira ya wina wake pa zakuitanira kuguwa izi kuwapempha ndi kuwakakamiza anthu kuti apite apo ndipo pamene ife chibwerera chaka chamawa tidzawapeza iwo ali pawiri mopitirira wana gehena kuposa momwe iwo analili poyamba pomwe akhoza kubwera bwanji iwo kupatula inu mutawapanga iwo kukhutitsidwa ndi kuwakhuzitsa iwo mzimu woyera wamkuluno ndipo ine ndikukupemphani inu Ambuye Mulungu ngati mwamuna kapena mkazi wochimwa uyo mnyamara kapena mtsikana yemwe ali muchipinda chino mmawa uno kuti mzimu woyera ubwere ndi mphamvu yokhudza chotero mpaka misozi ichitire ndi masaya awo ndi kudonthera mmoyo wawo Ambuye kuti kuchokera mukuya kwa mtima wawo iwo akhulupirire ndi kumulandira Khristu perekani ito Ambuye losali kusowa guwa ayi moyo wawo ukhala guwa lawo perekani ito Ambuye ndiye iwo abwere ndi mtima wonse kwa inu ndikuti ine tsopano ndikufuna kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anga amene ine ndawalapawo perekani ito Ambuye adzazeni iwo ndi mzimu woyera ipatseni balalikiri mu dziko lero osati awo amene amakakamiza ndi kukoka ndi kupanga wana achitembezo mulungu ndisutireni nokha wana wena apangitseni wanthu Ambuye kuti azipemphera ine ndikuganiza za nyumba ya Korneliyo izo zinali zisanachitikepo kwa wamitundu kale koma iwo anali akusala ndi kupemphera ndipo pamene munthu wa mulungu udza mneneri udza anayima pamenepo ndipo pamene iye anali kulankhula mawu awa mzimu woyera unagwera pa iwo amene anamva mawu mulungu perekani mtundu wa msonkhano umenewu pamene petulo anali kulankhula mawu awa o mulungu iwo anali wokonzeka iwo anali kusala iwo anali kuyembekezera iwo anali woona mtima iwo sanali kungodikira iwo anali akudikira mpakana atumia jana digira mpaka mulungu ana tigira pakati pao kwa hiyo ankata kumuona iye ndi mulangula kwa iye iyo anatuluka ndi mitima imene inali ya tsira dziko kukachiduswa kwa uma analiwolimba pana ima mkati mwa malo mwome tinkara nauza kwa iyo kuti akanadulidwa mutu wao womwe Juana, kodi, kuyenera kwa ise kuti mbele inu kapena mabungwe wanu kapena amuna anu achipembezo kapena kodi timvele kwa mulungu onanipo inu pa ise ndipo molunjika kumene mansanga pamene iwo anangololedwa kupita anatuluka ndipo ankatalalikira dzina la Yesu Khristu kachiwiri o mulungu tipatseni ife amenewa kutsani uyu amene inu mukulangula za iye mumalemba kwa ife mutsogeni iye ambuye ine ndikumuyitanitsa iye mutumizeni iye ambuye o mulungu mitima yathu yanjala ikulira mutumizeni iye ambuye amene adzatembenuzira wanthu kubwerera ku chikhulupiriro tata atakachiwiri amene ati adzawachose iwo kuzidole zachipembezo kuchita mukochitika chenicheni monga momwe iwo anachitira pa pentekosti iwo weniweni aponse ukuyaka ndi uthenga womwewo chikhulupiriro chomwecho chiphunziso chomwecho baibulo lomwelo mulungu yemweyo ndi chizindikiro chomwecho tidzutsireni ife mneneri ambuye tilisani odwala pakati pathu lero ambuye pali awo pano amene ali osowa ine ndikuwapempherera iwo atate ine ndakhala nthawi yayitali kwambiri kudikira m'mawa uno ndipo pali awa ali panowa usiku wina pamene mtumwi paulo anali kulalikira usiku wonse mwana wang'ono anagwa kuchokera pa nyumba ndipo anadzutsa yekha iye anali kugona iye sankafuna kutero koma iye iye anagwa ndipo iye anagwa ndipo moyo wake unali utapita ndipo mtumwi anapemphera ndipo moyo unabwerera mwa iye kachiwiri o ambuye mulungu alipo ambiri pano amene agwera mu matenda ndipo pamene ife tadikira motalika kupitirira nthawi yaku werusa mpingo pali awo amene ali kudwala o mulungu lolani mphamvu iyo mzimu woyera uwo umene umabwera pawokha mulawira moto amene amadzinenera yekha ndi kudzidziwitsa yekha kwa iye yemwe iye ali ndipo ife kumukhulupirira iye muloleni iye amuzungulire munthu aliyense muno lero tiri tsani odwala tazani ndi mzimu woyera perekani chiwombolo mwa njira ina iliyonseumene ife tikuusowa tazani mitima yathu ndi chikhulupiriro mulungu ndi chikhulupiriro chosafa ndi chikhulupiriro chosanyengelera kuti tikhale ndi pakuti atero ambuye perekani izo ndiwanthu wanu uthenga wanu mawuwa anu antchito wanu ndipo mdyerekeza alibe zogwirira pa ife iye sangathe ngakhale kuti wononga ife pamene kachisiyu aonongedwa pakuti ngati kachisi wapa dziko uyu aonongedwa ife tili naye wina kale akutiyembekeza iye sangathe kutichitira ife chotipweteka pakuti tili tonse chimene tili mdani wathu ndi mdani wanu pakuti ife ndife wanu ife pakulidwa ndi mtengo wa magazi a mtengo wapatali a yesu chotero inu ziwanda zomwe mwamanga nthawa ndi matenda ine ndikukulamulirani mu dzina la yesu khristu kuti mutuluke mwa aliyense wa iwo wonga wantchito wa mulungu ndikunena kuti mawu awa ngochoonadi inu muwasiye iwo inu mulibe chilolezo chilichonse chimene inu munayamba mwadzinenera kuti muli nacho inathetsedwa pa Gologota ndipo inu simungawagwire iwo mopitirira tsopano mulungu mpatseni mwamuna ndi mkazi aliyense mnyamata kapena mtsikana mwa chikhulupiriro kuti azikhulupirire iwo mawu alankhulidwa kale ngati inu munena kwa phiriri suntha ndipo osakayika mu mtima mwanu pemphero la chikhulupiriro imamupulumusa wodwala inu mulandira chimene inu mwachipempha ife tikudziwa zimenezo ife tili nacho chidaliro chimenecho mwa mulungu ngati ife tili nacho chikhulupiriro chomwe ngati mulungu akukhala mwa ife ife tikuzikhulupirira izo ndipo ine ndikudziwa kuti zili choncho amu kotero perekani lero kwa matenda ndi chipulumuso kapena ine ndikanayenera kunena kapena ndiyenera kunena chipulumuso poyamba ndipo kenako matenda perekanizo ambuye kwa moyo ndi odula kuposa thupi koma awo amene nthawi zina moyo wawo unapulumusidwa ndipo thupi ili likanalira satana ndipo iye akudziwa kuti iye adzalitenga ilo pa nthawi yotsiriza iye adzaliswa ilo ndikulibwezera m'mbuyo nyongolosi za mdziko lapansi lidzakwawira mwa ilo ndikulidya ilo koma iye sadzaufuna konse moyo uwu pakuti ndi chuma cha mtengo wapatali cha mulungu ndipo kucholera mu moyo umenewo monga ukatuluka mutsamba iwo umabwereranso kwa mulungu yemwe anawupereka iwo udzabweranso mu nyengo yotsatira ndi thupi latsopano lomwe satana sangaligwire konse ngakhale usiku wokalamba kapena china chilichonse ingakhoze konse kuitira ilo ilo lidzakhala thupi la ulemerero ife tikuyang'anira limenelo ambuye dalitsani wanthu anu iwo ndi wanu ine ndikuwapereka iwo mʼdzanja lanu ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu.
Yea, this day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence. For I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Praise.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour and never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. And I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say, my servant broke the word of life, the way that I would have it to, for I have anointed it just with clay for this.
That is not my word.
That
is his word.
Amenewo mawanga. Amenewo ndi mawu ake. Oh, chomwe ife tikusowa ola lino, chomwe ife tikukhalamo, kodi inu timukumvetsa abwenzi, kuti Mulungu samabwera kwa akulu otchuka, iye amakhala pakati pa onyozeka, zinthu zazing'ono zonyozeka. Inu mwina simukuzindikira chomwe chikuchitika pakati
pano, chomwe chikuyenda
chomwe chikuyenda pakati pa wanthu awa pakati pano.
Sadiyani mzimu unanena moyambirira ine msana wapange iwo chilichonse
kupyolera mwa mʼbale Higginbotham yang'anani uthenga uwu pakuti ine ndaubweresa iwo china chake monga chonse kuti ukuchenjezeni inu za chinthu ichi chimene chikubwera onani.
Some things the scripture I have written down here and
ever
even touched
me
would come over. I was led out there by the Holy Spirit.
Ine ndinasogozedwa kunja uko ndi zimu oyera mukuona wena mwa malemba ine ndinawafire ngakhale mkoma ine ndinangopita kumbali ku chinthu
chinapamodzi
pa nthawi kumva china chake chikubwera kupembenuka kuti mkozo komwezo chinali mzimu kuyankhula kumbali iliyonse tsopano
owanukalanuona mtimakalanu otipereka
musayese kusamira pa nkuona inu mu inu mukufuna china chake chachikulu ndi chonyezimira pamene aneneli onse ngakhale davide anati pakubwera kwa ambuye kuti ililonse likanatsa kufiimalo otsika akanatsapangidwa kukhala wopera anati mapiri akanamadza tumpha monga ana ankhosa ndi masamba onse akanamadzawomba mmanja awo chabwino kodi anthu ankaganiza kuti izo zikanati zikhale chiya pamene yesu anabwera kodi izo zinapezeka kuti zinali chiya mlaliki wonyozeka wachikale wopanda maphunziro ali ndi zaka zisanu ndi zinayi anapita ku chipululu osati kuti akaphunzisidwe ndi munthu koma kuti akaphunzisidwe ndi mulungu anatuluka uko ndipo ankayima ndi chikopa cha nkhosa chokulungidwa womuzungulira iye mkweya uli pa nkhope yake yonse manyenje paliponse ndi tsitsi likulendewera pakhosi pake akukhala uko mu chipululu madyadzombe ndizo ziwala dzombe lakutsire pamene iye ankakhala mu chipululu ndipo anabwera nadzayima mu matope pa gombe ndipo ankalengeza kubwera kwa mesiya ndipo mesiya anayenda mpakapo munthu wamba pakati pa wanthu ndipo anabatizidwa ndipo aneneli wonse anati izo zinali chinthu mmodzi cha zinthu zazikulu kwambiri chomwe chinayamba chachitikapo ndipo icho chinali mukuona iwo ankayang'anira china chake chachikulu china chake chonyezimira mukuona mzimu oyera umanyezimira iwo umawala nyezimira kwa mtiko kuwala ndi kwa mulungu walirani pa ine ambuye ndilo pemphero langa ndichepetsereni ine pansi nditengeni ine ndiwumbeni ine ndipo ndipangeni ine mzimu wa mulungu wamoyo sunthirani matsopano pa ine ndiwumbeni ine ndipangeni ine ndipangeni ine wanuwanu ambuye ingo nditengani ine ine ndikudziwa basi kuti mzimu wa khristu ukuyenda mozungulira kutusa muchipinda chino pano mmawa uno mulungu yemwe adadzaweruze dziko ali pomwe pano tsopano ndithudi monga momwe ine ndayimira muguwa linomu pakhala pali chitsimikiziro chimodzi ziwiri zitatu zaicho pa mawu chimodzimodzi basi momwe baibulo inanenera kodi inu munawumva iwo kuleka kuyankhula pa nthawi ijayi zitatha zija imodzi ziwiri zitatu chilichonse mudongosolo la uzimu chilichonse mudongosolo la mwamalemba tsegulani mitima yanu ndikumvetsa nthawi yoteroyo chingachitike ndi chiyani panthawi iwo anali mu chipinda chapamwamba wonse ndi chipirizano chimodzi akudikuwa amene ayembekezera ambuye adzalandira mphamvu zawo zakufa iwo adzakwera mmwamba mathukumungamphungu osamangopita pamwambapo ndikutati ambuye ine ndikupepesa machimo anga tsopano ine ndikulandira mwachikhulupiriro kuti ine ndalandira mzimu woyera ndikuchokapo iwo amene amayembekezera pa ambuye milungu masikuchilichonse adzalandira mphamvu zawo zakufa iwo adzakwera mmwamba ndi mathuku amphungu iwo adzathamanga ndi kusatopa ngati iwo ayenda ndiosaza komoka ndiphunzitseni ina ambuye kuyembekezera kuyembekezera pa ambuye usana ndi usiku mowirikiza ana analilika chisi akupemphera mowirikiza usana ndi usiku pamene awo anamubweretsa yesu mmenemo iye analowa mmenemo wakhungu munyumbayo nayenda mozungulira mayi wakhungu anayika manja ake pa iwo ndipo anadalitsa mulungu chifukwa mukhungu lake lakuthupi mu mzimu wake iye anali kuyendetsedwa ndi mzimu mpaka pamene iye anali atayima pamenepo simeoni akumuyembekezera iye mbuyoko kuthira topemphereramo mbuyo akudziwa kuti iye anali ndi lonjezo la mzimu woyera kuti iye sakanati afe munthu wachikulire wa 80 usingu wazaka na inti.
Yuko iya nani. Anali atawa uzami kwa yena. Ines nisaona yinipa mpaka ine. Ita muona mesia. Mbo pamini kiyo mweyo. Mwana wakete lako wakalewe. Kwa di yana nijani. Osa tuwa chuka. Afika yuwa nisaka ima. Manito. Pamini yuwa anali umubelesa mesia mene mo. Wokulu njidwa moko makweni kweni. Ndi mwabwino. Ndi moko ngola. Ndi moko me seredwa. Ndi opakidwa zonu ngila. Munga wana angono amene amabwela kuti azaperekedwe. Koma mai wangono amene anali ata neneredwa apo zoipa. Ankati ya anali mwana mwenja kwa ukwati woyera. Wokulungidwa musanza. Zokulungira joki. Nsalu zapa joki ya ngombe. Atazikulungiza pa inge. Akuyenda kutusa mnyumbayo. Ndipo aliyense. Akukhala patali ndi iye. Koma apapa kubwela kagulukoche pako, kagulukoche pakacha, ana monga mmodzi Simeoni wina, akuyenda chotsinda kutsa mudzere, osadziwa pamene iye ati atayike maso ake payiko, ndipo anakweza manja ake ndipo anati ambuye, tolani wantchito wanu apite mumtendere tsopano, molingana ndi mawu anu, pakuti maso anga akuona chipulumutso chanu. Mukuona, palibe chinthu chachikulu, chonyezimira, ndipo ngakhale chinali. Kuneneledwa zoipa, icho chinali chikulu. Polero, izindikiro chiri kuneneledwa zoipa. Icho chilibe mgwirizano wina. Icho, kuneneledwa zoipa. Ndikutchedwa chiri chonse koma, ndi chizindikiro chomwe chalambalaliwa. Chizindikiro chomwe kuneneledwa zoipa. Baibulo limanena za icho. Chizindikiro. Let us remember this as we journey to our home. Don't you never let this message drop in your hearts. Whatever you do, don't you dare to meditate on this. Day and night. And pray day and night. And God is witness now. We're ready.
For I believe soon, time shall be no more. How we see the color in the pond.
We're coming. How when will it be, brother? I don't know. Maybe today, maybe tomorrow. If it isn't today, I'll be looking for tomorrow.
Izo zikozo kala mawa. Kati izo silelo. Ine ndikala ndiku yanga nila izo mawa.
And it may be this year, next year, 10 years, maybe 30 years. I don't know when it will be. But I'll say from now on, you'll be prepared every
day. Koma ine ndiku ti. Chokela pano mpakana. Inu mukhale okonzekera miniti iliyonse. Ndipo musati mungotenga china chake mwawamba. Musadira zimenezi. Inu musati mukume usana ndi usiku mpaka inu mutalangula kwa Mulungu. Musunge ninoka kuzotengeka. Musadzipangise ndi zotengeka. Musachite zimenezi. Zimene zimabweleza zinthu zosambetseka. Ndipo zimapangisa wanthu kumaziopa izo mukuona ndi chifukwa cha zote ndeka mopitiriza. Inu musatimula ndile izo. Aikosi. Inu mukalepo mwepo. Paka inu mutalangula kwa Mulungu. Pambuyo pazose. Ndi moyo wanu. Ndi inu yemwe muti muka pirire umuyaya. Kunja kuinako.
Ndipo inu mukale otimikiza kuti kumango gira na changa basi. Kutunena kachipuzito.
Kapena kulandila jina chake mwa chipuzito. Inu musatimu jika zimenezo. Inu mulangule kwa Mulungu, mulole Mulungu, alangule kwa inu, ndipo yanganilani chomwe chiti, chitike kwa inu. Yanganilani zokumba zanu, chomwe chitika. Ndiye inu, mudzi wangati munalangula kwa Mulungu, kapena ai. Kwa inu amene makulupirira, pa iwe mawawu. Kwa inu, ndipo inu, ine ndinanena. Zakuitanila kugua. Kodi inu, mkutiwa mwema iwo, anka jitila izo mbaibulo. Osa mene anakulupirira pa ambuye.
Osa mene anakulupirira pa ambuye. Anabatikiwa, kutinawa yesu
kitu, uloza kuchikulukiro, chamachimo au. Zati inu, simu na ife, inakalepo ndi, zoitanila kugua. Aja sana li, ndi wanfu akubwela kuno. Pamene inu, mchita izo, inu, mumapeza chiri chonse. Apa palinyamata akubwela kukuwa. Wamaonekedwe wotikuza. Ndipo akukwada apo. Kwa wina wake anayesa kumutenga iye. Inu mukhala ndi kawiri kuvuta kotero. Kuti mudzamupezenso iye. Mukuona. Ndipo ndi chiyani chomwe inu mumachita. Inu mumapeza chiri chonse mmenemo. Ndipo Yesu anati wonse umwe atate anawapereka kwa ine atabwera kwa ine. Kalani nawo mawu amenewo. Mulungu adzachita zotsala zakezo. kulondola kulondola. Mulungu adzachita zina zonsezo. Mulungu akudalitseni ine. Ine ndiyembekeza kutakuonani inu kachiri. Ndiyembekeza aliyense wa inu amene angathe. Ine ndikudziwambira inu kuyenera kukhala palibe kutachoka. Ine ndikhala ndiri kuno usiku uno kuti ndimumvere mbale wanga ngati zoziti zikhale chifuniro cha Mulungu. Ine sindikufuna kuti nditenge mauthenga ake onse awiri. Ndipo mbale Neville ndi munthu wokoma wa Mulungu. Ndipo ine ndikudziwa. Ine ndimadziwa amene ine ndimumva iye akulalikira. Ine ndimadziwa izozi kuchokera molunjika, kuchokera mu mtima wake. Ine ndimadziwa izi. Ndipo mbale Neville monga iye ananenera usiku ina kumboniza. Anati ine ndinapanga ndemanga. Tsiku lina ine ndizamubatiza iye mu dzina la Yesu. Ine ndinatero chifukwa ine ndinaona kuona mtima ndikulemekeza mwa iye. Ine ndinadziwa ngati iye akanati konse kukasikuwepo kwa iye ndipomuona iye. Ndipo iye kwenikweni akanachiona icho. Maso ake akanatsekuka. Iye akanawulandira iwo. Ine ndinayembekezera ndikumawuza mpingo. Inu musati mudandaule mlaliki wa Methodist uyo. Adzabwera bwino bwino. Ndiyo ali pano lero mbusa wa kachisi. Wolimba basi mau momwe iye akanakhalira mu uthenga. Iye amamukhulupirira Mulungu. Ndipo ine ndikudziwa pamene ine ndimva china chake tikuchokera kwa mbale Neville. Ine ndimadziwa ndi chenicheni tikuchokera kwa Mulungu chifukwa iye ali mtundu umenewo wa munthu. Ine ndayika manja anga pa mipango yanu iyi yomwe yapembererwa. Ndikukhulupirira aliyense wa inu walandira daliso lochokera kwa Mulungu. Ndikukhulupirira kuti Mulungu ali pa mtima pano. Ife sitimabwera kuno kuti tidzalandire daliso kuchokera kwa Mulungu mochuluka chonse monga momwe ife timabwerera kuno. Tsiku lililonse ife tikamapuma mpweya ife timalandira mdaliso kuchokera kwa Mulungu. Chomwe ife timadzera kusalita kuno kukonzedwa kuti tidulepo kuti tidzinire mitima yathu ndi kuti tibwere pamaso pa Mulungu ndi kuti tizimukhulupirira Mulungu ndi mtima wathu wonse. Kumbukirani mawu a Ambuye ndipo musayiwale konse ndipo musalephere konse kuti muyang'anire pa chizindikiro choona chotumizidwa kuchokera kwa Mulungu. Ndiyeno ine ndikuti ndiupereke msonkhanowu kwa mbale Neville kumulola iye anene chilichonse iye akukhumba kuti anene.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His Word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen,
which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Could you ask for something sweeter,
could you? For a real
when
you win. The reason I see, friend, I know you love me. You love Brother Neville. You love all God's people. We love one another. There was a time that we all more loved one another is today.
Ife timakondana wina ndi mzake. Ngati panali nthawi yomwe ife timayenera kumakondana kwambiri wina ndi mzake.
We should be so close together, brother, that we just would be more than real blood brothers and sisters.
Yeah.
We
have a love that argue in our hearts for one another.
Yeah. Reverence and respect of highest. And I like that real thing.
Only the minute you enter, kumakala mumitima yatu, pawina ndimzake, ulemekezana, ndi maulemu, apa mwamba kwambiri. Ndipo ine, ndimazikonda izo. Ine,
and here,
Brother Neville,
but here's what it is. I like Brother Neville so much.
I think this is something from God to say. Ndinafike poyangana kwambiri paicho mpaka usiku wapitawo nkupita kumalemba angapo.
And then if we ask for something, then that's what we're going to do.
kunango mangi rila umo momwe pasomwe zinanenedwa mawawu ngo anthu ine ndikufunza inu mwinawo mawawu ngopanira kuti inu ndikuti mukhala moyenera ndikukhala bwino mulungu akudalitseni inu sopano mbale nevi.